Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, umutwe wa mbere. Dore uko ibisekuruza bya Yesu Kristo, ukomoka kuri Dawidi no kuri Aburahamu bikurikirana. Aburahamu yabyaye Izaki, Izaki abyara Yakobo, Yakobo abyara Yuda n'abavandimwe be, Yuda abyara Peresi na Zera, ababyaranye na Tamari, Peresi abyara Hesironi, Hesironi abyara Aramu, Aramu abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nahasoni, Nahasoni abyara Salumoni, Salumoni abyara Bowazi, amubyaranye na Rahabu, Bowazi abyara Obedi, amubyaranye na Ruti, Obedi abyara Yese, Yese abyara umwami Dawidi. Dawidi yabyaye Salomo amubyaranye na muka Uriya, Salomo abyara Robowamu, Robowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yozafati, Yozafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Uziya, Uziya abyara Yotamu, Yotamu abyara Ahazi, Ahazi abyara Hezekiya, Hezekiya abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yosiya, Yosiya abyara Yekoniya n'abavandimwe be, babayeho igihe Abayuda bajyanwagaho iminyago i Babiloni. Nyuma y'aho bajyanwe i Babiloni, Yekoniya yabyaye Salatiyeli, Salatiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abiyudi, Abiyudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Akimu, Akimu abyara Elihudi, Elihudi abyara Eleyazari, Eleyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yozefu umugabo wa Mariya, ari nawe nyina wa Yezu witwa Kristo. Kuva kuri Aburahamu kugeza kuri Dawidi, hari ibisekuruza 14, kuva kuri Dawidi kugeza bajyanywe i Babiloni nabyo ni 14, no kuva bajyanywe i Babiloni kugeza kuri Kristo ni 14. Dore uko byagenze mu ivuka rya Yezu Kristo. Nyina Mariya wari warasabwe na Yozefu, yasamye inda bitewe na Mwuka Muziranenge, kandi atari yabana n'umugabo we. Yozefu akaba umuntu w'intungane, ntiyashaka kumukoza isoni, nibwo yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akiri muri ibyo, umumarayika wa Nyagasani amubonekera mu nzozi, aramubwira ati:
"Yozefu mwene Dawidi, witinya kuzana umugeni wawe Mariya, kuko iyo ndayisamye bitewe na Mwuka Muziranenge. Azarabyara umuhungu, umwite Yezu, kuko ruzakiza abantu b'ibyaha."
Byose byabereye kugira ngo bibe nk'uko Nyagasani yari yaratumye umuhanuzi kubivuga ati:
"Dore umukobwa w'umwara azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, bazamwita Emanueli, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe."
Yozefu akangutse, abigenza uko umumarayika wa Nyagasani yari yamutegetse, azana umugeni we. Ariko ntibaryamana kugeza igihe yabyariye umwana w'umuhungu. Uwo mwana Yozefu amwita Yezu. Matayo, umutwe wa kabiri. Yezu amaze kuvukira i Betelehemu mu ntara ya Yudeya, ku ngoma y'umwami Herodi, haza abahanga mu by'inyenyeri baturutse iburasirazuba bagera i Yeruzalemu, barabaza bati:
"Umwami w'Abayahudi uherutse kuvuka ari hehe?
Twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none twari tuje kumuramya."
Umwami Herodi yumvise ibyo, ahagari ku mutima we n'abaturage bose b'i Yeruzalemu. Nuko akoranya abakuru bo mu batambyi n'abigishamategeko bose b'Abisiraheli, ababaza aho Kristo yajyaga kuzavukira. Baramusubiza bati:
"Ni Betelehemu mu ntara ya Yudeya, kuko ariko byanditswe n'umuhanuzi ngo: nawe Betelehemu yo mu Buyuda, ntabwo uri uw'inyuma mu butegetsi bw'Ubuyuda, kuko muri wowe hazaturuka umutegetsi azaba umushumba w'ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli."
Nuko Herodi atumiza ba bahanga, arabihererana, ababaza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Nuko batuma i Betelehemu avuga ati:
"Nimugende mubaririze neza iby'uwo mwana, nimumubona muzabimenyeshe, nanjye njye kumuramya."
Bamaze kumva amagambo y'umwami baragenda. Nibwo iyo nyenyeri bari babonye bakiri iburasirazuba ibagiye imbere, irinda igera hejuru y'aho umwana ari irahagarara ngo babone iyo nyenyeri barishima cyane. Nuko binjira mu nzu basanga umwana ari kumwe na nyina Mariya, bamwikubita imbere baramuramya, maze bahambura ibintu bazanye bifite agaciro barabimutura. Byari zahabu n'ububani n'imibavu y'igiciro. Nuko Imana imaze kubaburira mu nzozi ngo be gusubira kwa Herodi, bahera ko banyura indi nzira basubira mu gihugu cyabo. Bamaze kugenda, umumarayika wa Nyagasani abonekera Yosefu mu nzozi aramubwira ati:
"Byuka ujyane umwana na nyina uhungire mu gihugu cya Misiri, ugume kugeza igihe nzakubwirira, kuko Herode agiye gushaka umwana ngo amwice."
Iryo joro Yosefu arabyuka ajyana umwana na nyina bajya mu Misiri, bagumayo kugeza igihe Herodi apfiriye. Ibyo byabereho kugira ngo bibuko Nyagasani yari yaravuze atumye umuhanuzi ati:
"Nahamagaye umwana wanjye ngo ave mu Misiri."
Maze Herodi abonye ko babahanga bamutengushye ararakara cyane, nuko yohereza abantu kwica abana b'abahungu bose b'i Betelehemu n'abo mu mirenge yose hakikije bamaze imyaka ibiri cyangwa batarayigezaho, agereranyije n'igihe babahanga bari bamubwiye ko ari bwo babonye ya nyenyeri. Bityo bibukwa byavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya agira ati:
"Induru yumvikana i Rama, humvikanye n'amarira n'umuborogo mwinshi. Rasheli yaririye abana be, yanze guhozwa kuko batakiriho."
Nuko Herodi amaze gupfa, umumarayika wa Nyagasani abonekera Yosefu mu nzozi akiri mu Misiri aramubwira ati:
"Byuka ufate umwana na nyina usubire mu gihugu cya Israheli, kuko bashaka kwica uwo mwana batakiriho."
Yosefu arabyuka ajyana umwana na nyina bagerana mu gihugu cya Israheli, ariko yumvise ko Arikerawo mwene Herodi yabaye umwami w'i Yudeya asimbuye se, atinya kujyayo. Niko kuburirwa ari mu nzozi ngo ajye mu ntara ya Galileya. Nuko ajyayo atura mu mujyi witwa Nazareti, kugira ngo bibe nk'uko byavuzwe n'abahanuzi ngo
azitwa umunyanazareti.
Matayo umutwe wa gatatu. Icyo gihe Yohani Mubatiza atunguka mu butayu bwo muri Yudeya atangaza ati:
"Nimwihane kuko ubwami bw'ijuru bwegereje."
Yohani uwo niwe wari waravuzwe n'umuhanuzi Ezayi ngo:
"Nimwumve ijwi ry'urangururira mu butayu ati: nimutunganye inzira ya Nyagasani, muringanize ahazanyu."
Yohani yambaraga umwambaro uboheshejwe ubwoya bw'ingamiya, awukenyeje umukandara w'uruhu. Yatungwaga n'isanane n'ubuki bw'ubuhura. Abaturage b'i Yerusalemu n'abo mu ntara yose ya Yudeya n'abo mu karere kose kegereye uruzi rwa Yorodani bakamusanga akababatiriza mu ruzi rwa Yorodani, bemerera mu ruhame ibyaha byabo. Yohana abonye abafarizayi n'abasaduseyi benshi baje kubatizwa arababwira ati:
"Mwa rubyaro rw'impirimwe, ninde wabagiriye inama yo guhunga uburakari bw'Imana bwegereje? Nuko rero nk'uko igiti cyera imbuto, aba ariko namwe mugira imigenzereze yerekana ko mwihanye, kandi ntimukirate muti turi bene Aburahamu. Erega ndahamya ko no muri aya mabuye Imana ibasha kuremamwo bene Aburahamu, ndetse n'ubu intorezo irabanguye ngo iteme ibiti ibereye ku mizi. Nuko rero igiti cyose kitera imbuto nziza kigiye gutemwa gitwikwe. Yewe ndababatirisha amazi kugira ngo mwihane, ariko nyuma yanjye hagiye kuzundusha ububasha, ntibinkwiriye no kumukuramo inkweto. We azababatirisha mwuka muziranenge n'umuriro. Dore afashe urutaro ngo agosore impeke azihunike mu kigega, naho umurama awucanishe umuriro utazima."
Nyuma Yesu ava muri Galileya ajya kuri Yorodani asanga Yohani ngo amubatize, ariko Yohani aramuhakanira ati:
"Nige wari ukwiriye kubatizwa nawe, none se ni wowe usanze?"
Yesu aramusubiza ati:
"Emera ubikore, kuko ari byo bikwiye kugira ngo tubone ibyo Imana ishaka."
Yohani ahera ko aremera. Yesu amaze kubatizwa, ahita ava mu mazi. Muri ako kanya ijuru rirakinguka, abona mwuka w'Imana mumanukiraho asa n'inuma. Nuko humvikana ijwi ry'uvugira mu ijuru ati:
"Uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, niwe nishimira."
Matayo umutwe wa kane. Maze Yesu ajyanwa na mwuka w'Imana mu butayu ngo ahageragerezwe na Satani. Ahamara iminsi 40 n'amajoro 40 yigomwa kurya, hanyuma arasonza. Maze wa mushukanya aramwegera aramubwira ati:
"Niba uri umwana w'Imana, tegeka ko aya mabuye ahinduka imigati."
Yesu aramusubiza ati:
"Biranditswe ngo umuntu natungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose Imana ivuga."
Maze Satani amujyana i Yerusalemu, umujyi Imana yitoranyirije, amuhagarika ku munara w'ingoro y'Imana aramubwira ati:
"Niba uri umwana w'Imana, simbuka ugwe hasi, kuko byanditswe ngo Imana izagutegekera abamarayika bayo bazakuramira mu maboko yabo ngo udasitara ku ibuye."
Yesu aramubwira ati:
"Biranditswe kandi ngo ntukagerageze nyagasa Imana yawe."
Nuko Satani arongera mujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ibihugu byose byo ku isi n'icyubahiro cyabyo. Aramubwira ati:
"Iriya byose ndabiguha nunyikubita imbere ukandamye."
Yesu aramubwira ati:
"Genda Satani, kuko byanditswe ngo uzaramye nyagasani Imana yawe, aba ari we wenyine uyoboka."
Maze Satani amusigaho, haza abamarayika baramukorera. Yesu yumvise ko Yohani yafunzwe, ajya muri Galileya. Ntiyaguma i Nazareti, ajya kuri Kafarinawumu ku nkombe y'ikiyaga mu ntara ya Zaburoni na Nafutari. Kwari ukugira ngo bibe nk'uko byavuzwe n'umuhanuzi Ezayi ngo:
"Nimwumve ntara ya Zaburoni na Nafutari, ahagana ku nyanja no hakurya ya Yorodani, Galileya y'abanyamahanga. Abantu bari mu mwijima bigunze babonye umucyo mwinshi, abari mu gihugu cyacuze umwijima w'urupfu bigunze, urumuri rwarabamurikiye."
Kuva ubwo Yesu atangira gutangaza ati:
"Nimwihane, kuko ubwami bw'ijuru bwegereje."
Yesu agenda ahakikiye ikiyaga cya Galileya, abona abarobyi babiri bava inda imwe, Simoni witwa Petero na Andereya, barobesha umutego w'amafi mu kiyaga. Arababwira ati:
"Nimunkurikire, nzabagira abarobyi b'abantu."
Bahita basigaho imitego yabo baramukurikira. Yigiye imbere ho gato, abona abandi bavandimwe babiri, Yakobo na Yohani, bari hamwe na se Zebedeyi mu bwato, batunganya imitego barobeshaga. Nabo Yesu arabahamagara. Ako kanya basiga se n'ubwato bwabo baramukurikira. Nuko Yesu azenguruka Galileya yose, yigishiriza abantu mu nsengero zabo, anabatangariza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'ijuru, kandi akiza abantu indwara zose n'ubumuga bwose. Ibye byamamara cyane mu gihugu cya Siriya, bamuzanira abantu bose barwaye indwara z'amoko ataramwe, imbabare n'abahanzweho, abanyagicuri n'ibimuga, maze arabakiza. Nuko imbaga y'abantu iramukurikira, bamwe baturutse muri Galileya no mu ntara yitwa Dekapoli, abandi baturutse i Yerusalemu no muri Yudeya no hakurya ya Yorodani. Matayo umutwe wa gatanu. Yesu abonye ya mbaga y'abantu benshi, azamuka umusozi ngo amare kwicara. Abigishwa be baramwegera, atangira kubigisha agira ati:
"Hahirwa abafite imitima ikeneye Imana, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavuye, kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko aribo bazaragwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana, kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa abafite imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abazana amahoro mu bantu, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abatotezwa, bahorwa gukora ibyo Imana ishaka, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Murahirwa iyo babatuka, bakabatoteza, bakababeshyera ibibi byinshi ari jye babahora. mujye mwishima kandi munezerwe, kuko muzabona ingororano ishyitse mu ijuru. Niko batotezaga abahanuzi b'Imana babanjirije. Muri umunyu w'isi. Ariko se iyo umunyu wamaze gukayuka, wakongera kuryoshywa n'iki? Nta cyubu kimaze, ahubwo jugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri urumuri rw'isi, umujyi wubatse mu mpinga y'umusozi ntushobora kwihisha, kandi nta wacana itara ngo aryube icyaha akabindi, ahubwo aritereka ahirengeye maze rikamurikira abari mu nzu bose. Muba ariko mumurikira abantu kugira ngo barebe ibyiza mukora, bahimbaze suri mu ijuru. Ntimwibwire ko nazanywe no kuvanaho amategeko cyangwa ibyanditswe n'abahanuzi. Sinazanywe no kubivanaho, ahubwo nazanywe no kubisohoza. Ndababwira nkomeje ko nta kanyuguti habe n'akadomo na kamwe ko mu mategeko kazavaho kugeza ubwo byose bizaba birangiye, ijuru n'isi bigashira. Umuntu wese uzaca ku itegeko rimwe, naho ryaba rito muri ayo yose, akigisha abantu kugenza nkawe, azagirwa uwanyuma mu bwami bw'ijuru. Ariko uzayumvira akayigisha abandi, azitwa mukuru mu bwami bw'ijuru. Reka mbabwire, nimudatunganira Imana kurenza abigisha amategeko n'abafarizayi, ntabwo muzinjira mu bwami bw'ijuru. Mwumvise ko abakera babwiye ngo ntukice, kuko uwishe umuntu azashyirwa mu rubanza. Ariko jyeho ndabwira ko umuntu wese urakarira mugenzi we azashyirwa mu rubanza. Kandi umuntu wese ubwira mugenzi we atura igicucu abakwiye kubarizwa mu rukiko rw'ikirenga, naho ubwira mugenzi we ati wakigoryiwe aba ari ugushyirwa mu nyinga y'umuriro. Noneho nujyana ituro ryawe ku rutambiro kuritura Imana, wahagera ukibuka ko mugenzi wawe afite icyapfa nawe, uzasa igituro ryawe aho imbere y'urutambiro, maze ubanze ugende wigorore nawe ubone kuza utange ituro ryawe. Nujyana mu rukiko no muburana, wigorore nawe mukiri mu nzira, kugira ngo atagushyikiriza umucamanza, nawe akaguha umupolisi akagushyira muri gereza. Ndakubwira nkomeje ko utazavamo utabanje gutanga amafaranga baguceye yose, hatabuze na rimwe. Mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Ariko jyeho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamurarikira, mu bitekerezo bye aba amaze gusambana nawe. Nuko rero, ijisho ryawe ry'iburyo niba ryakugusha mu cyaha, urinogore urite. Icyakubera cyiza ni ukubura rumwe mu ngingo zawe, aho kugira ngo umubiri wawe wose utagwe mu nyinga y'umuriro. Niba ikiganza cyawe cy'iburyo cyakugusha mu cyaha, ugice ugite. Icyakubera cyiza ni ukubura rumwe mu ngingo zawe, aho kugira umubiri wawe wose utagwe mu nyinga y'umuriro. Byavuzwe kandi ko ushaka kwirukana umugore we agomba kumuha urwandiko rwemeza ko amusenze. Ariko jyeho ndababwira ko umuntu wese wirukana umugore we bitavuye ku kubana kutemewe n'amategeko, nyuma agacyurwa n'undi mugabo, aba amugize umusambanyi. Kandi ucyura umugore wirukanywe, nawe abasambanyi. Mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ibinyoma, ahubwo uzajye uhigura imihigo wahigiye Nyagasani. Ariko jyeweho ndababwira kutarahira rwose kwaba kurahira mushingiye ku ijuru, kuko ari intebe ya cyami y'Imana, cyangwa ku isi, kuko ariyo kabaho ikandagizaho ibirenge, cyangwa kuri Yeruzalemu, kuko ari umurwa w'umwami ukomeye. Ndetse ntuzanarahire ushingiye indahiro ku mutwe wawe, kuko utabasha guhindura agasatsi kawe na kamwe ngo kabe umweru cyangwa kwirabure. Gusa mujye muvuga muti yego nibyo, cyangwa se muhakane muti oya sibyo. Ibindi umuntu agerekaho byose biba biturutse kuri Sekibi. Mwumvise ko byavuzwe ngo umenye undi jisho nawe barimumene, kandi ngo ukuye undi ryinyo nawe barimukure. Ariko jyeho ndababwira kutitura inabi mwagiriwe, ahubwo umuntu nagukubita urushyi mu musaya w'iburyo umuhe n'undi musaya, kandi umuntu nashaka kuguhuguza ishati uyimuhe ugerekeho n'ikote. Nihagira uguhata kumwakira umutwaro ngo utware kilometero imwe, uzongereho n'iya kabiri. Ugusabye umuhe, kandi ushaka kugira icyo agutira ntukamwiyame. Mwumvise ko byavuzwe ngo ujye ukunda mugenzi wawe kandi wange umwanzi wawe. Ariko jyewe ndababwira nti mukunde n'abanzi banyu kandi musabira ababatoteza. Ibyo mubikorere kugira ngo muwe abana nyakuri baso uri mu ijuru, kuko avusha izuba rye kubeza no kubabi kandi akagusha n'imvura ye ku ntungane no kubagome. Nyamukunda bakunda gusa, ubwo se mukwiringurura ntoki? Ese abasoresha bo ntibabigenza batyo? Kandi niba muramutsa inshuti zanyu gusa, mwamurushije iki abandi bantu? Mbese abatazi Imana bo ntibabigenza batyo? Mube intungane nk'uko so uri mu ijuru ari intungane.
Matayo umutwe wa gatandatu.
Ibikorwa byiza byanyu murajye mwirinda kubikorera imbere y'abantu kugira ngo babarebe, mutazivutsa ingorano ya so uri mu ijuru. Igihe uhaye umukene ifashanyo, ntukabyamamaze nk'uko abantu b'indyarya babigenza bari mu nsengero no mu mayira kugira ngo abantu babashime. Ndababwira nkomeje ko ingorano yabo baba bamaze kwishyikira. Ahubwo wowe igihe uhaye umukene ifashanyo, ntihakagire n'inyoni ibimenya, bityo ibyo umuhaye bizabe ibanga. Nuko so we umenye ibiri mu ibanga azakwitura. Igihe musenga, ntimukamere nk'abantu b'indyarya bakunda gusenga bahagaze mu nsengero no mu mahuriro y'inzira ngo abantu bababone. Ndababwira nkomeje ko ingorano yabo baba bamaze kwishyikira. Ahubwo wowe igihe usenga, ujye winjira mu cyumba cyawe ukinge, maze usenge so uba ahatagaragara. Nuko so we umenye ibiri mu ibanga azakwitura. Igihe musenga, ntimugatondagura amagambo atagira icyo avuga nk'uko abatazi Imana babigenza, bibwira ko bazasubizwa kubera amagambo menshi. Ntimukagenze nkabo, kuko so abazi icyo mukeneye mutarakimusaba. Nuko rero mujye musenga mutya muti: Data uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bibe ari byo bikorwa ku isi nk'uko bikorwa mu ijuru, uduhe none ifunguro ridukwiriye, utubabarire ibyo twagucumuyeho nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntutureke ngo tugwe mu byadushuka, ahubwo udukize ikibi, kuko ubwami n'ubushobozi n'ikuzo ari ibyawe iteka ryose. Amina. Nimubabarira abandi ibyo babacumuyeho, so uri mu ijuru nawe azababarira ibyo mumucumuraho. Ariko nimutababarira abandi, so uri mu ijuru nawe ntazabababarira ibyo mumucumuraho. Igihe mwigomwe kurya, ntimukishime mu maso nk'abantu b'indyarya bakanze agahanga ngo abantu bamenye ko bigomwe kurya. Ndababwira nkomeje ko ingorano yabo baba bamaze kwishyikira. Naho wowe niwigomwa kurya, wiyuhagire mu maso kandi usokoze kugira ngo abantu batamenye ko wigomwe kurya, keretse so uba hatagaragara. Nuko so we umenye ibiri mu ibanga azakwitura. Ntimukirundanyirize ubukungu ku isi, aho inyenzi n'ingese bibwangiza n'abajura bakahaca ibyuho bakiba, ahubwo mubwirundanyirize mu ijuru, aho inyenzi n'ingese bitabwangiza n'abajura ntibahaca ibyuho ngo bibe, aho ubukungu bwawe buri niho uzahoza umutima. Itara ry'umubiri ni ijisho. Nuko rero ijisho ryawe niriba rizima, umubiri wawe wose uzaba umurikiwe. Ariko ijisho ryawe niriba rirwaye, umubiri wawe wose uzaba ucuze umwijima. Niba rero urumuri rwawe ruzimye, mbega ukuntu umwijima ukuri muba mwinshi. Nta mugaragu ushobora gukorera ba shebuja babiri. Iyo adakunze umwe ngo yange undi, ayoboka umwe agasuzugura undi. Nuko rero ntimushobora kuba abagaragu b'Imana ngo mube nawe amafaranga. Reka mbabwire rero ku byerekeye ubuzima. Ntimukabunze imitima mwibaza icyo muzarya cyangwa icyo muzanywa cyangwa icyo muzambara. Mbese ubuzima ntiburuta ibyo kurya n'umubiri ukaruta imyambaro? Nimurebe inyoni, ntizibiba, ntizinasarura, ntizinahunika, nyamara so uri mu ijuru arazigaburira. Mbese ntimuzirusha agaciro cyane? Ninde muri mwe wakongera nibura akanya na gato kujya azamara kubera ko yabungije imitima? Ni iki gituma rero mubunza imitima mwibaza icyo muzambara? mwitegereze ukuntu indabyo zo mu gasozi zikura, nta murimo zikora, nta n'imyenda ziboha. Nyamara mbabwiye ko na Salomo mu bukire bwe bwose atigeze arimba nka rumwe muri zo. None se ubwo Imana yambika ityo ibyatsi byo ku gasozi biba biriho none ejo bakabicana, ntizabarushirizaho cyane nk'abantu bafite ukwizera gukemwa? Ntimukabunze imitima rero mwibaza muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki, cyangwa muti tuzambara iki. Ibyo byose abanyamahanga batazi Imana nibyo baharanira, nyamara So uri mu ijuru azi ko mubikeneye uko bingana. Ahubwo mbere ya byose muharanire ubwami bw'Imana no kuyitunganira, bityo n'ibyo bindi byose nabyo muzabihabwa. Nuko rero ntimukabunze imitima mwibaza iby'ejo, kuko iby'ejo bibara ab'ejo. Ingorane za buri munsi zirahagije ku bwawo.
Matayo umutwe wa 7.
Ntimukehe gucira abandi imanza, namwe mutazazicirwa, kuko muzacirwa imanza ukurikije uko mwaziciriye abandi. Akebo mubagereramo niko namwe muzagererwamo. Kuki ushishikazwa n'agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, kandi ukirengagiza umugogo uri mu ryawe? Washobora ute kubwira mugenzi wawe utereka ngo utokore agatotsi kari mu jisho, kandi nawe ufite umugogo mu ryawe? Wandyarya we, banza witokore umugogo kuri mu jisho, bityo ubone gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe. Ibyeguriwe Imana ntimukabiterere imbwa kugira ngo zitabahindukirana zikabatanyagura. Kandi amasaro yanyu y'agahebuzo ntimukayate imbere y'ingurube kugira ngo zitayaribata. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Usabye wese niwe uhabwa, ushatse niwe ubona, kandi n'ukomanze niwe ukingurirwa. Ninde muri mwe waha umwana w'ibuye igihe amusabye umugati, cyangwa akamuha inzoka igihe amusabye ifi? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, So uri mu ijuru we ntazarushaho guha ibyiza bimusabye? Ibyo mwifuza ko abandi babagirira byose, namwe mubara ibyo mubagirira? Ibyo ni byo bibumbye amategeko n'ibyanditswe n'abahanuzi. Mwinjire mu irembo rifunganye, kuko irembo rigari n'inzira ya gihogera bijyana abantu kurimbuka, kandi abahanyura ni benshi. Naho irembo ry'impatanwa n'inzira ifunganye ni byo bigeza ku bugingo buhoraho, kandi abinyuramo ni bake. Mwirinde abahanura b'inyoma, baza babasanga bigize nk'intama, ariko imbere muri bo ari impyisi z'ibirura. Muzabwirwa n'imigirire yabo nk'uko igiti mukibwirwa n'imbuto zacyo. Mbese hari uwasoroma imbuto z'umuzabibu ku mutobotobo, cyangwa iz'umutini ku bitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, naho igiti kibi kikera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza baragitema bakagitwika. Ni nako abo bahanura b'inyoma muzabwirwa n'imigirire yabo. Abahora bampamagara ngo nyagasani nyagasani, siko bose bazinjira mu bwami bw'ijuru, keretse abakora ibyo Data uri mu ijuru ashaka bonyine. Kuri uwo munsi benshi bazambaza bati, nyagasani nyagasani, twahanuye mu izina ryawe, twamenesheje ingabo za Satani mu izina ryawe, kandi twakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Ubwo nzababwira neruye nti sinigeze mbamenya. Nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Nuko rero umuntu wese yumva ayo magambo maze kuvuga akayakurikiza yagereranywa n'umuntu z'ubwenge wubatse inzu ye ku rutare. Maze imvura iragwa, imigezi iruzura, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ariko ntiyagwa kuko yubatse ku rutare. Naho umuntu wese wumva ayo magambo maze kuvuga ntayakurikize yagereranywa n'umuntu w'igicucu wubatse inzu ye ku musenyi. Maze imvura iragwa, imigezi iruzura, umuyaga urahuha, byose bikoranira kuri iyo nzu ihitigwa, So kugwa irarindimuka.
Yesu amaze kuvuga ibyo byose, imbaga y'abantu bari aho batangazwa cyane n'imyigishirize ye, kuko atigishaga nk'abigisha amategeko babo, ahubwo yabigishaga nk'ufite ubushobozi. Matayo umutwe wa 8. Nuko Yesu amanuka wa musozi imbaga nyamwinshi y'abantu iramukurikira. Umuntu wari urwaye ibibembe aramusanga, aramupfukamira, aramubwira ati:
"Nyagasani, bishatse wankiza."
Yesu arambura ukuboko amukoraho agira ati:
"Ndabishaka, kira."
Ako kanya arakira. Maze Yesu aramubwira ati:
"Uramenye ntugire uwibwira. Icyakora ujye kwereka umutambyi, maze utange ituro Musa yategetse, ribabere icyemezo cy'uko wakize."
Yesu ageze i Kafarinawumu, umukapiteni w'umunyaroma aramusanga, aramwinginga ati:
"Nyagasani, nasize umugaragu wanjye imuhira aryamye, yaramugaye kandi araribwa bikabije."
Yesu aramusubiza ati:
"Ndaje mukize."
Uwo mukapiteni arasubiza ati:
"Nyagasani, ntibinkwiye ko winjira iwanjye, ahubwo tegeka gusa umugaragu wanjye arakira. Erega nanjye ndi umuntu utegekwa kandi mfite abasirikare ntegeka. Iyo mbwiye umwe muri bo nti genda, aragenda. Nabwira undi nti ngwino, akaza. Nabwira umugaragu wanjye nti kora iki, akagikora."
Yesu ngo abyumve aratangara, maze abwira abari bamukurikiye ati:
"Ndababwira nkomeje ko no mu Bisirayeli ntigeze mbona ufite ukwizera kugeza aha. Kandi reka mbabwire, benshi bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba basangire na Aburahamu na Izaki na Yakobo mu bwami bw'ijuru. Naho abari babugenewe bajugunywe hanze mu mwijima, aho bazaririra kandi bagahekenya amenyo."
Yesu abwira umukapiteni ati:
"Genda, bikubere nk'uko wizeye."
Uwo mwanya umugaragu we arakira. Yesu ageze kwa Petero, asanga nyirabukwe wa Petero aryamye ahinda umuriro. Nuko Yesu amukora ku kuboko, umuriro urazima, arabyuka aramuzimanira. Bugorobye bamuzanira abantu benshi bahanzweho, maze bameneshamo ingabo za Satani zikabukiye gusa, kandi abandi barwayi bose arabakiza. Kwari ukugira ngo be nk'uko byavuzwe n'umuhanuzi Ezayi ngo:
"Ubwe yishyizeho ubumuga bwacu, yigerekaho n'indwara zacu."
Yesu abonye ko akikijwe n'imbaga y'abantu, ategeka abigishwa be kwambuka bagafata hakurya. Nuko umwigisha amategeko aramwegera aramubwira ati:
"Mwigisha, nzagukurikira aho uzajya hose."
Yesu aramubwira ati:
"Za nyiramuhari zigira amasenga zibamo, n'inyoni zigira ibyari, nyamara umwana w'umuntu ntagira aho aruhukira."
Undi mu bigishwa be aramubwira ati:
"Nyagasani, reka mbanze njye gushyingura data."
Yesu aramubwira ati:
"Nkurikira, ureke abapfu bahambe abapfu babo."
Nuko yurira mu bwato, abigishwa be bajyana na we. Nibwo haje inkubi y'umuyaga mu kiyaga, kugeza ubwo ubwato bwari bugiye kurengerwa n'amazi. Ubwo Yesu yari asinziriye, baramwegera, baramukangura, baramubwira bati:
"Nyagasani, dutabare, turashize."
Arababwira ati:
"Ni iki kibateye ubwoba, niyo mubafite ukwizera gukema?"
Ahera ko arahaguruka, acyaha imiyaga n'ikiyaga, maze haba ituze ryinshi. Abigishwa barumirwa, baravuga bati:
"Uyu ni muntu ki, tegeka n'imiyaga n'ikiyaga bikamwumvira?"
Yesu afata hakurya mu ntara y'Abanyagadara, abantu babiri bahanzweho bavumbuka mu irimbi, baza bamusanga. Bari bateye ubwoba ku buryo nta muntu wari ukinyura iyo nzira. Bamubonye bavuza induru bati:
"Uradushaka iki, mwana w'Imana? Mbese uzanywe hano no kutwica urubozo, igihe cyacu kitaragera?"
Hafi aho hari umukumbi w'ingurube nyinshi zarishaga. Izo ngabo za Satani zinginga Yesu ziti:
"Niba utumenesheje, twohereze muri ziriya ngurube."
Yesu arazibwira ati:
"Ngaho nimugende."
Nuko ziva mu bantu zijya mu ngurube, maze umukumbi wose ucunshumuka ku gacuri, wiroha mu kiyaga urarohama. Abashumba bazo barahunga, bajya mu mugi, batekerereza abantu ibyabaye byose n'ibyaba abantu bari bahanzweho. Nuko abatuye umugi bose bahururira Yesu ngo bamubone, baramwinginga ngo bavire ku musozi. Matayo umutwe wa 9. Nuko Yesu yurira ubwato arambuka ajya mu mugi w'iwabo. bamuzanira umuntu umugaye bamuhetse mu ngobyi, maze abonye kwizera kwabo abwira uwo murwayi ati:
"Umura mwana wanjye, ibyaha byawe urayobariwe."
Bamwe mu bigishamategeko ngo babyumve baribwira bati:
"Uriya muntu aratuka Imana."
Yesu amenya ibyo bibwira niko kubabaza ati:
"Niki cyote ibyo bitekerezo bibi? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukuvuga ngo ibyaha byawe urayobariwe cyangwa ngo byukugende? Nyamara ndagira ngo mumenye ko ku isi umwana w'umuntu afite ubushobozi bwo kubabarira abantu ibyaha."
Nuko abwira icyo kimuga ati:
"Byuka, ufate ingobyi yawe witahire."
Uwo muntu arabyuka arataha. Aho hari imbaga y'abantu benshi, babibonye barakangarana basingiza Imana yahaye abantu ubushobozi bugezaho. Nuko Yesu ahise abona umuntu witwa Matayo yicaye ku biro by'imisoro, aramubwira ati:
"Nkurikira."
Matayo ahera ko arahaguruka aramukurikira. Igihe Yesu n'abigishwa be bari kwa Matayo bafungura, abasoresha benshi n'abandi banyabyaha baraza basangira nabo. Ngo abafarizayi babibone babaza abigishwa be bati:
"Kuki umwigisha wanyu asangira n'abasoresha n'abanyabyaha?"
Yesu abumvise arababwira ati:
"Abazima si bo bakenera umuvuzi, ahubwo abarwayi ni bo bamukenera. Nimugende mwige uko iri ijambo risobanura. Icyo mbashakaho si ibitambo, ahubwo ni uko mugira impuhwe. Sinazanywe no guhamagara intungane, ahubwo naje guhamagara abanyabyaha."
Maze abigishwa ba Yohani Mubatiza begera Yesu baramubaza bati:
"Kuki twebwe n'abafarizayi twigomwa kurya kenshi, n'abigishwa bawe ntibabikore?"
Yesu arabasubiza ati:
"Mbese mu bukwe abasangwa bashobora kugira agahinda umukwe akiri kumwe nabo? Nyamara igihe kizagera umukwe avanwe muri bo, nibwo bazigomwa kurya. Ntawe utera ikiremo gishya ku mwenda ushaje. Uwabikora, ikiremo gishya cyawukurura ukarushaho gushishimuka. Nta n'usuka inzoga y'umubira mu mpago z'impu zishaje. Uwabikora, impago zaturika zikangirika, inzoga igasandara. Ahubwo inzoga y'umubira bayisuka mu mpago zikiri nshya, ntihagire icyangirika muri byombi."
Akibabwira ayo magambo, mutware wo mu Bayahudi aramusanga, aramupfukamira, aramubwira ati:
"Umukobwa wanjye amaze gupfa, none ngwino umurambike y'ibiganza yongere abeho."
Nuko Yesu arahaguruka aramukurikira ajyanye n'abigishwa be. Muri bo hari umugore wari urwaye indwara yo kuva ayimaranye imyaka 12. Amuturuka inyuma akora ku nshunda z'umwitero we, kuko yibwiraga ati:
"Ninkora ku mwitero we byonyine ndakira."
Maze Yesu arahindukira amurabutswa aramubwira ati:
"Umura mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije."
Ako kanya uwo mugore arakira. Yesu ageze mu rugo rwa wa mutware, asanga abantu bavuze imyirongi baririra uwapfuye, asanga n'imbaga y'abantu basakabaka. Arababwira ati:
"Nimusohoke, umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye."
Baramuseka cyane. Bose bamaze guhezwa, Yesu arinjira amufata ukuboko, umukobwa arabyuka. Iyo nkuru iba gikwira muri ako karere kose. Yesu avuye aho hantu, abantu babiri b'impumyi bamukurikira batakamba bati:
"Yewe mwene Dawidi, tugirire impuhwe."
Ngo agere mu rugo, baramwegera maze arababaza ati:
"Muremera ko nshobora kubakiza?"
Baramusubiza bati:
"Turabyemera nyagasani."
Nuko bakora ku maso arababwira ati:
"Bibabere uko mwizeye."
Nuko barahumuka, maze arabihanangiriza ati:
"Muririnde ntihagire ubimenya."
Ariko bagitirimukaho bamwamamaza muri ako karere kose. Bakivaho, abantu bazanira Yesu ikiragi cyahanzweho. Yesu amenesha ingabo ya Satani wari ikiragi aravuga. Rubanda baratangara cyane baravuga bati:
"Ntiyigeze kuboneka ibintu nk'ibi mu Bisiraheli."
Naho abafarizayi bo bakavuga bati:
"Ububasha bwo kumenesha ingabo za Satani abuhabwa n'umutware wazo."
Yesu agenda mu mijyi yose no mu byaro, yigisha mu nsengero zaho, atangaza ubutumwa bwiza bwerekeye ubwami bw'ijuru, anakiza indwara zose n'ubumuga bwose. abonye iyo mbaga y'abantu abagirira impuhwe kuko bari bashobewe kandi bananiwe bameze nk'intama zitagira umushumba. Nuko abwira abigishwa bati,
dore imyaka yeze ari myinshi nyamara abasaruzi ni bake, nuko rero musabe nyiri imyaka yohereza abasaruzi mu murima we.
Matayo umutwe wa cumi. Nuko Yesu ahamagara abigishwa be cumi na babiri abaha ububasha bwo kumenesha ingabo za Satani n'ubwo gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Dore amazina y'izo ntumwa ze uko ari cumi n'ebyiri. Wa mbere ni Simoni wiswe Petero, na Andereya umuvandimwe we, na Yakobo na Yohani bene Zebedeyi, na Filipo na Barutoromayo, na Tomasi na Matayo w'umusoresha, na Yakobo mwene Alufeyi, na Tadeyo, na Simoni w'umurwanashyaka w'igihugu, na Yuda Isikariyoti wa wundi wagambaniye Yezu. Nuko Yezu atuma abo cumi na babiri, maze arabihanangiriza ati,
mujye mu turere tw'abanyamahanga kandi ntimwinjire mu mijyi ituwe n'Abanyasamariya, ahubwo mujye mubazimiye nk'intama bakomoka kuri Isirayeli. Mugende mutangaza muti, ubwami bw'ijuru buregereje. Mukiza abarwayi, muzura abapfuye, muhumanura ababembe, kandi mumeneshe ingabo za Satani. Mwaherewe ubuntu, mutangire ubundi. Ntimugire ibiceri mutwara mu mikandara yanyu, byaba ibya zahabu cyangwa ibya feza cyangwa iby'umuringa. Ntimujyane kandi imifuka y'urugendo cyangwa amakanzu abiri cyangwa inkweto, habe n'inkoni, kuko ubusanzwe umukozi akwiye guhabwa ifunguro. Nimugera mu mujyi cyangwa mu mudugudu, mujye mushaka uwishimira kubakira, maze mugume iwe kugeza igihe muzahavira. Mukigera iwe, mubwire abaho muti, nimugire amahoro. Niba bene urugo babakiriye, amahoro mubifurije agumane nabo, naho nibatabakira, ayo mahoro abagarukire. Ahantu hose batazabakira, ntibabatege amatwi. Nimujya kuva muri urwo rugo cyangwa muri uwo mujyi, mujye muhungura umukungu wo mu birenge byanyu. Ndababwira nkomeje ko ku munsi Imana izaca imanza abari batuye Sodomu ni Gomora, bazahanishwa igihano kidakaze nk'icy'abatuye uwo mujyi. Dore mbatumye nk'intama hagati y'impyisi. Nuko rero muraba inyaryenge nk'inzoka, mube n'abanyamahoro nk'inuma. Mujye mwirinda abantu, kuko bazabajyana mu nkiko bakanabakubitira no mu nsengero zabo. Bazabagabiza abatware n'abami b'abampora, bityo muzaba abagabo bo guhamya ibyanjye imbere yabo n'imbere y'abanyamahanga. Igihe bazabarega mu nkiko, ntimuzahagarike umutima mwibaza uburyo mugiye kwiregura, kuko igihe nikigera muzahabwa icyo mukuriye kuvuga. Simwe muzaba mwivugira, ahubwo ni Mwuka wa So uri mu ijuru uzavugira muri mwe. Umuntu azicisha uwo bava inda imwe, umubyeyi yicisha umwana we, n'abana bazagumera ababyeyi babo babicisha. Muzangwa n'abantu bose babampora, ariko uzihangana akageza ku munsi w'imperuka azarokoka. Kandi niba batoteza mu mujyi uyu n'uyu, muzahungire mu wundi. Ndababwira nkomeje ko mutazahetura imijyi yose y'Abisiraheli umwana w'umuntu ataraza. Nta mwigishwa uruta umwigisha we, nta n'umugaragu uruta shebuja. Biba bihagije ko umwigishwa agera ku rugero rw'umwigisha, naho umugaragu akagera ku rugero rwa shebuja. None ubwo nyirurugo bamwise Belizebuli, mbega amazina mabi bazitaho mu rugo rwe. Nuko rero ntimugatinye abantu, kuko nta gihishwe kitazahishurwa, kandi nta banga ritazamenyekana. Ibyo mbabwira rwihishwa muzabivugire ku mugaragaro, kandi ibyo mbongorera muzabitangariza ahirengeye. Ntimugatinye abica umubiri ariko batabasha kwica ubugingo, ahubwo mutinye Imana yo ibasha kurimburira umubiri n'ubugingo mu nyenga y'umuriro. Mbese ibishwi bibiri ntibigura ifaranga? Nyamara nta na kimwe muri byo gipfaso atabyemeye, naho mwe ndetse n'imisatsi yanyu yose irabaze. Nuko rero ntimugatinye, kuko mwe murusha kure agaciro ibishwi byinshi. Umuntu wese uzanyemera imbere y'abantu, nanjye nzamwemera imbere ya Data uri mu ijuru. Ariko uzanyihakanira imbere y'abantu, nanjye nzamwihakanira imbere ya Data uri mu ijuru. Ntimutekereze ko naje kuzana amahoro ku isi. sinaje kuzana amahoro, ahubwo ni inkota. Naje gutandukanya umuhungu na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Nuko rero abanzi b'umuntu bazabaho mu rugo rwe. Ukunda se cyangwa nyina akabandutisha, ntakwiriye kuba uwanjye. Ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we akabandutisha, nawe ntakwiriye kuba uwanjye. Udatwara umusaraba we ngo ankurikire, ntakwiriye kuba uwanjye. Uwihambira ku buzima bwe azabubura, nyamara uwemera kubuhara arije azira azabusubirana. Ubakira ijya aba yakiriye, kandi unyakira aba yakiriye uwantumye. Uwakira umuhanuzi kuko ari umuntu watumwe n'Imana azahabwa ingororano iteganyirijwe abahanuzi, kandi uwakira umuntu utunganiye Imana kuko ayitunganiye azahabwa ingororano iteganyirijwe intungane. Ndetse uzaho umwe muri aba boroheje nibura agakombe k'amazi afutse yo kunywa, ayamuhereye ko ari umwigishwa wanjye, ndababwira nkomeje ko atazabura kugororerwa.
Matayo umutwe wa 11. Yesu amaze guha abigishwa be 12 ayo mabwiriza, aherako ajya kwigisha no kwamamaza ubutumwa bwiza mu mijyi y'iwabo. Ubwo Yohani yari muri gereza, yumvise ibyo Kristo akora, amutumaho abigishwa be kumubaza bati,
mbese ni wowe wa wundi ugomba kuza, cyangwa se dutegereze undi?
Yesu arabasubiza ati,
mugende mutekerereze Yohani ibyo mwiyumviye n'ibyo mwiboneye, muti impumyi zirahumuka, ibimuga biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazuka, n'abakene baragezwaho ubutumwa bwiza. Hahirwa rero umuntu wese utazareka kunyizera.
Abo bigishwa ba Yohani batirimutsaho, Yesu atangira kubwira rubanda ibyerekeye Yohani, arababaza ati,
mwagiye mu butayu kureba iki? Mbese ni urubingo ruhungabanywa n'umuyaga? None se mwagiye kureba iki? Ese ni umuntu wambaye imyambaro y'agaciro? Oya, abambaye imyambaro y'agaciro nabibera mu ngoro z'abami. None se nyine mwagiye kureba iki? Ese ni umuhanuzi? Niwe koko, ndetse aruta umuhanuzi. Yohana uwo niwe ibyanditswe bivuga, aho Imana igira iti, dore nohereje intumwa yanjye imbere yawe gutunganyiriza inzira. Ndababwira nkomeje ko mu bana b'abantu hatigeze habaho uruta Yohani mubatiza, nyamara umuto mu bwami bw'ijuru aramuruta. Kuva igihe Yohani mubatiza yigishaga kugeza ubu, ubwami bw'ijuru buraharanirwa, ab'intwari bakaba ari bo babwegukana. Ibyanditswe n'abahanuzi bose no mu mategeko byakomeje guhanura ibyabwo kugeza igihe cya Yohani. Mushatse kandi kubyemera, Yohana uwo niwe Eliya wagombaga kuza. Ufite amatwi yumva, ngaho niyumve. Mbese abantu b'iki gihe nabagereranya n'iki? Ni nk'abana bicaye mu masoko bahamagarana bati, twateye imbyino z'umunezero ntimwabyina, duteye izishavu ntimwarira. Yohani yaje yigomwa kurya no kunywa, baravuga bati yahanzweho, naho umwana w'umuntu aje arya anywa. Baravuga bati mbega igisahiranda cy'igisinzi cy'inshuti y'abasoresha n'abanyabyaha. Nyamara ubwenge bw'Imana bugaragazwa n'icyo bwakoze.
Nuko Yesu atangira gutonganya abo mu mijyi yakoreyemo ibitangaza byinshi kuko banze kwihana. Aravuga ati,
mw'abantu bikorazini mwe muzabona ishyano, namwe bantu b'i Betsaida muzabona ishyano. Ibitangaza Imana yakoreye muri mwe iyo bikorerwa i Tiri n'i Sidoni, kuva kera baho baba barambaye ibigunira kandi bakisiga ivu bagaragaza ko bihanye. Nyamara reka mbabwire, ku munsi Imana izaca imanza ab'i Tiri n'i Sidoni bazahanishwa igihano kidakaze nk'icyayo. Namwe bantu b'i Kafarinawumu, ese muragira ngo muzashyirwa hejuru mugere ku ijuru? Reka da, ahubwo muzamanurwa mugere ikuzimu, kuko ibitangaza Imana yakoreye iwanyu iyo bikorerwa i Sodoma, Sodoma iba igihagaze kugeza n'ubu. Reka mbabwire, ku munsi Imana izaca imanza aho mu karere ka Sodoma bazahanishwa igihano kidakaze nk'icyanyu.
Uwo mwanya Yesu aravuga ati,
ndagushimiye Data nyir'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abaciye bugufi. Yego Data, uko niko biri, kuko ari byo wishimiye. ibintu byose nabyeguriwe na data. Nta uzi umwana w'Imana keretse se, kandi nta uzi se keretse umwana we n'abo umwana we ashatse kumwishurira. Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange baruhure, mwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho, kuko ndi umugwaneza nkaba niyoroshya. Bityo muzagira ituze mu mutima, kuko umutwaro mbakorera utavunanye kandi n'umuzigo mbahambirira nturemere.
Matayo umutwa 12. Icyo gihe Yesu anyura mu mirima y'ingano ari ku isabato, abigishwa be bari bashonje, nuko batangira guca amahundo bararya. Abafarizayi babibonye baramubwira bati,
"Dore abigishwa bawe barakora ibidakwiriye gukorwa ku isabato."
Yesu arababaza ati,
"Mbese ntimwasomye ibyo Dawidi yakoze igihe nawo bari kumwe bari bashonje? Icyo gihe yinjiye mu nzu y'Imana, we nabo bari kumwe barya imigati yatuwe Imana, kandi batari babyemerewe kuko yigenewe abatambyi bonyine. Cyangwa se ntimwasomye mu mategeko ko iyo abatambyi bafashe igihe mu ngoro y'Imana ku isabato, bica itegeko rigenga isabato kandi ntibabere icyaha? Reka mbabwire ko hano hari uruta ingoro y'Imana. Ibyanditswe biravuga ngo, icyo mbashakaho si ibitambo, ahubwo nuko mugira impuhwe." Iyo musobanukirwa iryo jambo, ntimwashyize abere mu rubanza, kuko umwana w'umuntu ari we mugenga w'isabato.
Yesu ava yajya mu rusengero rwabo, aho hakaba umuntu unyunyutse ikiganza, nuko babaza Yesu bati,
"Mbese biremewe gukiza umurwayi ku isabato?"
Ibyo babivugiraga kugira ngo babone icyo bamurega. Nawe arababaza ati,
"Ninde muri mwe afite intama imwe maze ikagwa mu rwobo ku munsi w'isabato ntaje kuyikuramo? Nyamara ukuntu umuntu arusha intama agaciro, nuko rero mumenye ko byemewe kugira neza ku munsi w'isabato."
Yesu niko kubwira uwo muntu ati,
"Rambura ikiganza."
Arakirambura maze cyongera kuba kizima nk'ikindi. Abafarizayi basohotse bahuza umugambi ngo bashake uko bamwica. Ngo Yesu abimenye ava aho hantu aragenda. Abantu benshi baramukurikira, abarwayi bose akabakiza, abihanangiriza akomeje ngo be kumwamamaza. Kwari ukugira ngo be nk'uko byavuzwe n'umuhanuzi Yesayi ngo,
"Dore umugaragu wanjye nitoranirije, ndamukunda cyane, niwe nishimira, nzamusukaho umwuka wanjye, azatangariza amahanga ubutabera, ntazatongana, ntazasakuza, nta n'uzumva ijwi rye mu mayira, urubingo ruvunitse ntazaruhwanya, itara ricumbeka ntazarizimya, kugeza igihe azaba atumye ubutabera butsinda, nuko amahanga yose azamwiringira."
Nuko bamuzanira umuntu wahanzweho akaba impumyi n'ikiragi, Yesu aramukiza ku buryo ahumutse kandi akavuga. Rubanda rwose babibonye baratangara maze baravuga bati,
"Ahuriya si we mwene Dawidi?"
Abafarizayi babyumvise baravuga bati,
"Uriya mugabo nta wundi umuha ububasha bwo kumenesha ingabo za Satani keretse Belizebuli umutware wazo."
Yesu amenye ibyo batekereza arababwira ati,
"Iyo igihugu gisubiranyemo kirasenyuka, kandi iyo umugi usubiranyemo ntukomera, n'umuryango nawo nuko. None se niba Satani amenesha Satani, ntiyaba yiciyemo ibice? Ubwo se ubwami bwe bwakomera bute? Ikindi kandi, mbese niba ari Belizebuli umuha ububasha bwo kumenesha ingabo ze, bene wanyu bo ubwo bubasha buhabwa nande? Ubwo babikora nibo bazatuma mutsindwa n'urubanza. Noneho kubera ko ari mwuka w'Imana utuma amenesha ingabo za Satani, ni ukuvuga ko ubwami bwayo bubagezeho. Mbese umuntu yabasha ate kwigabiza urugo rw'umunyamaboko ngo amusahure ibyo atunze atabanje kumuboha? Ubwo nibwo yasahura urugo rwe. Utari mu ruhande rwanjye aba ndwanya, kandi udakoranyiriza hamwe nanjye aba atatanye. Nicyo gituma mbabwira ko nta cyaha abantu batazababarirwa naho kwaba gutuka Imana. Ariko umuntu wese uzatuka Mwuka Muziranenge ntazababarirwa. Umuntu wese uzavuga nabi umwana w'umuntu azababarirwa, ariko uzavuga nabi Mwuka Muziranenge ntazababarirwa, haba muri iki gihe haba no mu gihe kizaza. nimugira igiti cyiza kizera imbuto nziza, nyamara niba ari kibi kizera imbuto mbi, kuko igiti kimenyekanira ku mbuto zacyo. Mwa rubyaro rw'impirimwe, mubasha mute kuvuga amagambo meza kandi muri babi? Koko akuzuye umutima niko gasesekara ku munwa. Umuntu mwiza akura ibyiza mu migambi ye myiza, naho umuntu mubi agakura ibi mu migambi ye mibi. Reka mbabwire, ku munsi Imana izaca imanza, abantu bazabazwa ijambo ryose ry'impfabusa bavuze, kuko amagambo wivugiye niyo azatuma utsinda cyangwa utsindwa n'urubanza.
Nuko bamwe mu bigishamategeko n'abafarizayi baramubwira bati,
mwigisha, turashaka ko utanga ikimenyetso cyatuma tukwemera.
Yesu arabasubiza ati,
abantu b'iki gihe b'abasambanyi n'abagizi ba nabi bashaka ko mbaha ikimenyetso, nyamara nta kimenyetso kindi bazahabwa kitari cy'umuhanuzi Yonasi. Nk'uko Yonasi yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'igifi, niko n'umwana w'umuntu azamara iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'isi. Ku munsi Imana izaca imanza, ab'i Ninive bazahagurukira b'iki gihe maze bababuranye babatsinde, kuko bitaye ku byo Yonasi yabatangarije bakihana. Kandi rero hano haruruta Yonasi. Ku munsi Imana izaca imanza, wa mugabekazi waturutse mu majyepfo azahagurukira b'iki gihe maze ababuranye abatsinde, kuko we yavuye iyo bigwa akaza kumva amagambo y'ubwenge bwa Salomo. Kandi rero hano haruruta Salomo. Iyi ngabo ya Satani ivuye mu muntu izerera ku gasi ishaka aho yaruhukira, yahabura ikibwira iti, reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. Yagerayo igasanga nta muntu urimo, ikubuye iteguye. Nuko ikajya kuzana izindi ngabo ndwi ziyitambukije ubugome, zose zikinjirana zigatura muri uwo muntu, maze imibereho ye ya nyuma ikarusha iya mbere kuba mibi. Uko niko bizaba ku bantu babi b'iki gihe.
Igihe Yesu akiganira na rubanda, nyina n'abavandimwe be baba barahageze, baguma hanze bashaka kuvugana nawe. Nuko umuntu aramubwira ati,
yewe nyoko n'abavandimwe bawe bahagaze hanze barashaka ko muvugana.
Yesu arasubiza ati,
mama ninde? Abavandimwe banje ni bande?
Maze arambura ukuboko yerekana abigishwa be aravuga ati,
mama n'abavandimwe banje naba. Umuntu wese ukora ibyo Data uri mu ijuru ashaka niwe murumuna wanje, niwe mushiki wanje, ni nawe mama.
Matayo umutwe wa 13. Uwo munsi Yesu ava imuhira ajya ku kiyaga yicara ku nkombe. Imbaga nyamwinshi y'abantu iramukikiza, bituma ajya mu bwato yicaramo, abantu bose bahagarara ku nkombe. Nuko ababwira ibintu byinshi akoresheje imigani ati,
habayeho umuntu wagiye kubiba, igihe abiba imbuto zimwe zigenda zigwa ku nzira, hanyuma inyoni ziraza zirazitoragura, izindi zigwa ku gasi zihita zimera kuko ubutaka ari bugufi. Izuba ricanye rirazotsa ziruma kuko zidafite aho zishorera imizi, izindi zigwa mu mahwa, amahwa zirengaho nuko ziragwingira, izindi zigwa mu butaka bwiza zirera, zimwe zera imbuto 100, izindi 60, izindi 30. Ufite amatwi yumva ngaho niyumve.
Nuko abigishwa be baramwegera baramubaza bati,
ni iki gituma wigisha abantu ukoresheje imigani?
Arabasubiza ati,
mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'ijuru, nyamara bo ntibabihawe. Ufite azongererwa ndetse ahabwe byinshi, naho udafite na busa azakwa n'utwo yaririragaho. Naho abandi, igituma mbabwira nkoresheje imigani nuko bareba ariko ntibabone, batega amatwi ariko ntibumve kandi ntibasobanukirwe. Bityo biba nk'uko byavuzwe n'umuhanuzi Ezayi ngo, kumva muzumva ariko mwe gusobanukirwa, kureba muzareba ariko mwe kubona. Erega aba ni abantu binangiye, biziba amatwi, bahunza n'amaso kugira ngo be kubona, be no kumva kandi be gusobanukirwa, kugira ngo batampindukirira nk'abakiza. Mwebweho murahirwa ko amaso yanyu areba n'amatwi yanyu akaba yumva. Ndababwira nkomeje ko abahanuzi benshi n'intungane nyinshi bashatse kureba izo mureba ntibayibona, kandi bashatse kumva izo mwumva ntibabyumva. Nimutege amatwi rero mwumve ibyo uwo mugani w'umubibyi. Umuntu wese wumva ijambo ry'ubwami bw'ijuru ntarisobanukirwe, ahwanye na hamwe ku nzira imbuto zaguye, maze se kibi akaza agasahura icyabibwe mu mutima we. Aho zabibwe ku gasi ni nk'umuntu wumva ijambo ry'Imana ako kanya akaryakirana ubwuzu, nyamara ntatumire ishorera imizi muri we, bityo akarimarana igihe gito. Iyo habaye ingorane cyangwa gutotezwa aho rw'ijambo ry'Imana, ahita acika intege. Aho zabibwe mu mahwa ni nk'umuntu wumva ijambo ry'Imana, nyamara guhagarika umutima n'iby'isi no gushukwa n'ubukungu bikarenga kuri iryo jambo bikaba nk'imbuto zarunze. Aho zabibwe mu butaka bwiza ni nk'umuntu wumva ijambo ry'Imana akarisobanukirwa, akera imbuto, umwe ijana, undi 60, undi 30.
Yezu abaha ikindi kigereranya ati:
izo ubwami bw'ijuru wabigereranya n'umuntu wari warabibye imbuto nziza mu murima we. Igihe abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu hagati mu masaka. Nuko imyaka ibaye imigengararo, urukungu ruramenyekana. Abagaragu ngo babibone basanga nyir'umurima, baramubaza bati: mbese niho bibye imbuto nziza mu murima wawe? None se urukungu rwajemo rute? Arabasubiza ati: ibyo ni umwanzi wabikoze. Abagaragu bati: mbese urashaka ko tujya kururandura? Nawe ati: oya, mutarurandurana n'amasaka. Nimureke bikurane byombi kugeza igihe cy'isarura. Nibwo nzabwira abasaruzi nti: mubanze murundanye urukungu, muruhambiremo imiba, muyitwike, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye.
Yezu yongera kubaha ikigereranyo ati:
ubwami bw'ijuru wabugereranya n'akabuto kitwa sinapi, umuntu yabivye mu murima we, karutwa n'izindi mbuto zose, nyamara kamara kumera kagasumba ibindi bihingwa, kakangana n'igiti, inyoni zikaza zikarika mu mashami yacyo.
Arongera abaha n'ikindi kigereranyo ati:
ubwami bw'ijuru wabugereranya n'umusemburo umugore yafashe akawuvanga n'ibyo bitatu by'ifu kugeza ubwo yose itutumbye.
Ibyo byose Yezu yabibwiraga rubanda akoresheje imigani. Ntacyo babwiraga adakoresheje imigani. Kwari ukugira ngo be nk'uko byavuzwe n'umuhanuzi ngo:
nzababwirira mu migani, bamenyeshe ibyahishwe kuva isi yaremwa.
Nuko Yezu asezera kuri rubanda asubira muhira. Abigishwa be bajya aho ari baramubwira bati:
dusobanurire cya kigereranyo cy'urukungu rwabibwe mu murima.
Maze arababwira ati:
ubiba imbuto nziza n'umwana w'umuntu, umurima bibamo n'isi. Imbuto nziza biba nabayoboka ubwami bw'ijuru, naho urukungu nabayoboka se kibi. Umwanzi warubibye ni Satani. Isarura ryo ni imperuka y'isi, naho abasaruzi ni abamarayika. Nk'uko barundarunda urukungu bakarutwika, niko bizamera ku mperuka y'isi. Umwana w'umuntu azatuma abamarayika be batoratore abatera abandi gukora ibyaha n'inkozi z'ibibi, babakure mu bwami bwe, maze babarohe mu itanura ry'umuriro, aho bazarira kandi bagahekenya amenyo. Ubwo abatunganiye Imana bazarabagirana nk'izuba mu bwami bwa Se. Ufite amatwi yumva ngaho niyumve. Izo ubwami bw'ijuru wabigereranya n'ikintu cy'agaciro gihishwe mu murima, umuntu yakigwaho akongera akagihisha, maze akagenda yamazwe n'ibyishimo ku buryo agurisha ibyo afite byose akagaruka kugura uwo murima. Nanone iby'ubwami bw'ijuru wabigereranya n'umucuruzi washakaga amasaro y'agahebuzo, nuko abonye rimwe ry'igiciro kinini aragenda agurisha ibyo byose ararigura. Byongeye kandi iby'ubwami bw'ijuru wabigereranya n'umutego w'amafi banaze mu kiyaga, ugafata amafi y'amoko yose, wamara kuzura bakawukururira ku nkombe, bakicara bakajonjora amafi, ameza bakayashyira mu bitebo, amabi bakayajugunya. Uko niko bizamera ku mperuka y'isi. Abamarayika bazaza bajonjora ababi, babakure mu ntungane, babarohe mu itanura ry'umuriro, aho bazarira kandi bagahekenya amenyo.
Nuko arababaza ati:
ibyo byose murabyumvise?
Bati:
yee.
Ati:
noneho rero umwigisha amategeko wese wigishijwe iby'ubwami bw'ijuru wamugereranya na nyir'urugo ukora mu byo atunze akazana ibintu bimwe bishya
ibindi bya kera.
Nuko Yesu amaze kubacira iyo migani, arahavajya mu mugi w'iwabo, maze yigishiriza mu rusengero rwaho. Baratangara cyane bati,
mbese ubwenge afite n'ibitangaza akora abikura he?
Mbese si umwana wa wamubaje? Mbese nyina ntitwa Mariya? Mbese abavandimwe be si Yakobo na Yosefu na Simoni na Yuda? Ashiki be se bose ntiduturanye? None se biriya akora byose abikura?
Ibyo bituma batamwemera. Yesu niko kubabwira ati,
nta handi umuhanuzi asuzugurwa uretse mu karere k'iwabo niwe mu rugo.
Maze aho ntiyahakorera ibitangaza byinshi kubera ko batamwemeye. Matayo umutwe wa 14. Muri icyo gihe Herodi umutegetsi w'intara ya Galileya yumva ibya Yesu, nuko abwira abo mu rugo rwe ati,
uriya muntu ni Yohani mubatiza wazutse, nicyo gituma afite ububasha bwo gukora ibitangaza.
Koko Herodi yari yarategetse ko bafata Yohani bakamuboha bakamushyira muri gereza, impamvu yaturutse kuri Herodi y'umugore w'umuvandimwe we Filipo. Yohani yari yarabwiye Herodi ati,
ntibyemewe ko umutunga.
Ibyo bitera Herodi gushaka kwica Yohani, ariko yatinyaga rubanda kuko bemeraga ko Yohani ari umuhanuzi. Ku munsi mukuru wo kwibuka ivuka rya Herodi, umukobwa wa Herodiya abyinira imbere y'abatumirwa. Binyura Herodi cyane ku buryo yamurahiye ati, ndaguha icyo nsaba cyose. Nuko umukobwa amaze kugirwa inama na nyina aravuga ati,
ni muntu igihanga cya Yohani mubatiza bahite bakinzanira kumbehe.
Umwami Herodi arababara, nyamara kubera ko yari yabirahiye imbere y'abatumirwa be ategeka ko biba bityo. Atuma umuntu muri gereza aca Yohani igihanga, yakizanye ku mbehe agiha uwo mukobwa na we agishyikiriza nyina. Nyuma abigishwa ba Yohani baraza bajyana umurambo we barawushyingura, maze bajya kubimenyesha Yesu. Yesu abyumvise avayo, afata ubwato ajya kwiherera ahantu hadatuwe. Ariko imbaga y'abantu babimenye bava mu mugi bamusangayo banyuze y'ubutaka. Ageze imusozi abona iyo mbaga y'abantu, abagirira impuhwe, abakiriza abarwayi. Bugorobye abigishwa be baramwegera baramubwira bati,
aha hantu ntihatuwe kandi dore burije, sezerereye imbaga y'abantu bajye mu mihana bihahira ibyo kurya.
Yesu arabasubiza ati,
si ngombwa ko bagenda, ahubwo mubare mwe mubafungurira.
Baramubwira bati,
icyo dufite imbere n'inyuma ni imigati itanu n'amafi abiri.
Arababwira ati,
nimubinzanire hano.
Nuko ategeka abantu kwicara mu byatsi, afata iyo migati itanu n'amafi abiri, areba ku ijuru ashimira Imana, maze arabimanyura abiha abigishwa be nabo babikwiza abo bantu. Nuko bose bararya barahaga, bateranya utumanyu dusagutse twuzura inkangara 12. Abariye bari nk'ibihumbi bitanu utabariyemo abagore n'abana. Bikirangira Yesu ategeka abigishwa be kujya mu bwato ngo bamubanzirize kugera hakurya mu gihe agisezerera iyo mbaga y'abantu. Amaze kubasezerera azamuka umusozi ajya gusenga yiherereye. Umugoroba ukuba akiri yo wenyine. Icyo gihe bwa bwato bwari bwamaze kugera kure y'inkombe, umuhengeri ubukoza hirya no hino kuko umuyaga waturukaga imbere. Nuko bujya gucya Yesu aza bagana agenda ku mazi. Abigishwa be ngo bamubone agenda ku mazi bakuka umutima baravuga bati,
ni umuzimu.
Bagira ubwoba barataka. Yesu ahera ko arababwira ati,
ni muhumure nije mwigira ubwoba.
Petero aramusubiza ati,
nyagasani niba ari wowe tegeka ngo usange ngenda ku mazi.
Yesu aramubwira ati,
ngwino.
Nuko Petero ava mu bwato agenda ku mazi agana Yesu. Nyamara abonye ko umuyaga ukajije umurego agira ubwoba atangira kurohama, maze aratabaza ati,
nyagasani nkiza.
Ako kanya Yesu arambura ukuboko aramusingira aramubwira ati,
yewe ufite kwizera guke we,
yewe niki gushidikanya.
Ngo bagere mu bwato umuyaga urahosha. Ubwo abari mu bwato bapfukama imbere ya Yesu bati,
koko uri umwana w'Imana.
bafata hakurya mu ntara ya Genezareti. Abantu baho ngo bamenye ko ari Yesu, bakwiza inkuru muri ako karere kose, maze bamuzanira abarwayi babo bose. Nuko baramwinginga ngo byibura bakore ku nshunda z'umwitero we, abazikozeho bose bagakira. Matayo umutwe wa 15. Nuko abafarizayi n'abigishamategeko baturutse Yerusalemu basanga Yesu, baramubaza bati,
kuki abigishwa bawe barenga ku muhango w'abasogokuruza? Kuki mu gihe cyo gufungura batabanza gukaraba?
Yesu arababaza ati,
kuki mwe murenga ku mategeko y'Imana mukihambira ku mihango yanyu? Imana yaravuze iti, wubahe so na nyoko, kandi iti uzatuka se cyangwa nyina azicwe. Naho mwebwe muvuga ko umuntu yabwira se cyangwa nyina ati cyo najyaga kugufashisha ngomba kugitura Imana, ntaba cyubaha se cyangwa nyina. Bityo mukamuhinduye ubusa amategeko y'Imana mwitwaje imihango yanyu. Mwandyarya mwe, Izayi yabahanuye uko muri, agira ati, aba bantu bampoza ku rurimi ariko imitima yabo ikamba kure, barushywa n'ubusa bansenga, kunyigisho bigisha ari amategeko y'abantu gusa.
Nuko Yesu ahamagara rubanda arababwira ati,
nimuntege amatwi kandi musobanukirwe ibi. Igihumanya umuntu si ikijya mu kanwa, ahubwo ni ikikavamo.
Ubwo abigishwa be baramwegera baramubaza bati,
uzi ko abafarizayi bumvise ibyo uvuze bikabarakaza?
Yesu niko kubasubiza ati,
agati kose katatewe na Data uri mu ijuru kazarandurwa. Nimubareke, ni impumyi zirandata izindi. Iyo impumyi iranda sindi impumyi, zombi zigwa mu rwobo.
Petero nibwo amubwiye ati,
dusobanurira ayo marenga.
Yesu aramusubiza ati,
mbese namwe murabaswa bigeze aho? Ntimwumva se ko ikintu cyose kinjiye mu muntu kinyuze mu kanwa kijya mu nda, nyuma kikamuvamo kinyuze epfo? Ariko igisohoka mu kanwa cyose kiba kivuye mu mutima, ni nacyo gihumanya umuntu. Kuko mu mitima y'abantu ariho hava imigambi mibi, ubwicanyi n'ubusambanyi n'ubujura, kubeshyerana no gutukana. Ibyo ni byo bihumanya umuntu, naho kurisha intoki zidakarabye si byo byamuhumanya.
Nuko Yesu avayo ajya mu karere gahereranye n'imijyi ya Tiri na Sidoni. Umugore w'umunyakanani kazi wabaga muri ako karere aramusanga, avuga aranguruye ati,
nyagasani mwene Dawidi, ngirira impuhwe. Umukobwa wanjye yahanzweho n'ingabo ya Satani, ameze nabi rwose.
Maze Yesu ntiyagira icyo amusubiza, nuko abigishwa be baramwegera baramwinginga bati,
musezerere kuko adusakuza inyuma.
Yesu arasubiza ati,
nta bandi natumweho uretse Abisiraheli bameze nk'intama zazimiye.
Uwo mugore araza aramupfukamira ati,
nyagasani mfasha.
Yesu aramusubiza ati,
si byiza gufata ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire imbwa.
Umugore aramusubiza ati,
ni koko nyagasani, ariko kandi n'imbwa zitungwa n'ibigwa hasi bivuye ku meza ya ba shebuja.
Yesu niko kumusubiza ati,
wa mugore we, ufite kwizera gukomeye, bikubere uko ubishaka.
Uwo mwanya umukobwa warakira. Nuko Yesu avaho agenda akikiye ikiyaga cya Galileya, azamuka umusozi maze aricara. Imbaga nyamwinshi y'abantu iramusanga, bamuzaniye abacumbagira n'impumyi, ibirema n'ibiragi, n'abandi barwayi benshi babashyira imbere ye arabakiza. Nuko rubanda batangazwa no kubona ibiragi bivuga, ibirema bikira, abacumbagira bagenda neza, n'impumyi zikareba. Nuko basingiza Imana ya Isiraheli. Yesu ahamagara abigishwa be arababwira ati,
aba bantu barambabaje, dore uyu ni umunsi wa gatatu turi kumwe kandi ntibagifite icyo bafungura. None sinshaka kubasezerera kandi nta mpamba bafite, nzahita batsinda ku nzira.
Abigishwa be baramubaza bati,
kwaha hantu hadatuwe twakuraho ibyahaza abantu bangana barya?
Yesu arababaza ati,
mufite imigati ingahe?
Bati,
dufite 7 n'udufi dukeya.
Nuko ategeka abantu kwicara hasi, maze afata iyo migati uko ari 7 na twa dufi, ashimira Imana arabimanyura, abiha abigishwa be, nabo babikwiza iyo mbaga. Bose bararya barahaga, bateranya ibisagutse byuzura ibitebo 7. Abariye bari 400, utabariyemo abagore n'abana. Nuko Yesu amaze gusezerera iyo mbaga y'abantu, ajya mu bwato yerekeza mu karere ka Magadani. Matayo umutwe wa 16. Nuko abafarizayi n'abasaduseyi basanga Yesu bamusaba ikimenyetso cyemeza ko yatumwe n'Imana, ariko ari umutego bamutega. Yesu arabasubiza ati,
izuba rirenze muravuga muti ejo hazaramuka umucyo kuko ijuru ari umutuku, bwacya mukavuga muti haramutse umuvumbi kuko ijuru ritukura kandi rikaba ryijimye. Muzi gutahura ijuru ngo mumenye ibihe? Nyamara mukananirwa gutahura ibimenyetso biranga iby'iki gihe. Abantu b'iki gihe basambanye n'abagizi ba nabi bashaka ko mbaho ikimenyetso, nyamara nta kimenyetso kindi bazahabwa kitari icya Yonasi.
Nuko abasigaho aragenda. Bafashe hakurya, abigishwa ba Yesu basanga bibagiwe kujyana imigati. Yesu arababwira ati,
muramenye, mujye mwirinda umusemburo w'abafarizayi n'uw'abasaduseyi.
Bo rero baravugana bati,
ubanza ruko nta migati twazanye.
Yesu amenye ibyo bavugana arababwira ati,
yemwe abafite ukwizera guke mwe, ni iki gituma mujya impaka ngo nta migati mufite? Mbese ntimurasobanukirwa? Nta nubwo se mwibuka ya migati 5 yahagije bya 5000 n'umubare w'inkangara z'ibyasagutse mwahavanye? Cyangwa se ntimwibuka na ya migati 7 yahagije bya 4000 na bya bitebo by'ibyasagutse mwahavanye? Kuki mudasobanukirwa ko atari migati nababwiraga? Mujye mwirinda ahubwo umusemburo w'abafarizayi n'uw'abaseduseyi.
Noneho abigishwa basobanukirwa ko atari umusemburo w'imigati babwiraga kwirinda, ahubwo ko ari inyigisho z'abafarizayi n'abasaduseyi. Bageze mu karere gahereranye n'i Kayizariya ya Filipo, Yesu abaza abigishwa bati,
umwana w'umuntu abantu bavuga ko ari nde?
Baramusubiza bati,
bamwe bavuga ko uri Yohani Mubatiza, abandi ngo uri Eliya,
naho abandi ngo uri Yeremiya cyangwa undi wo mu bahanuzi.
Nuko Yesu arababaza ati,
mwebwe se muvuga ko ndi nde?
Simoni Petero aramusubiza ati,
uri Kristo umwana w'Imana nzima.
Yesu aramubwira ati,
urahirwa Simoni mwene Yonasi, kuko ibyo nta muntu aguhishuriye ahubwo ni Data uri mu ijuru. Noneho nanjye reka nkubwire, uri Petero, ni ukuvuga ibuye, kandi kuri urwo rutare nzubakaho umuryango wanjye, n'urupfu ntiruzabasha kuwutsinda. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bw'ijuru. Icyo uzabuha ku isi kizaba cyaboshywe n'Imana mu ijuru, kandi icyo uzabohora ku isi kizaba cyabohowe n'Imana mu ijuru.
Nuko Yesu yihanangiriza abigishwa be kutagira uwo bahingukiriza ko ari we Kristo. Uhereye ubwo Yesu atangira gusobanurira abigishwa be ko ari ngombwa ko ajya i Yerusalemu akababazwa cyane n'abakuru b'imiryango n'abakuru bo mu batambyi n'abigishamategeko, bakamwica, maze ku munsi wa gatatu akazuka. Nuko Petero aramwihererana atangira kumuhana ati,
nyagasani, ibyo biragatsindwa, Imana ntizakunda ko bikubaho.
Yesu arahindukira aramubwira ati,
ndi ruhande Satani, umbereye inkomyi, kuko ibitekerezo byawe bitavuye ku Mana ahubwo ari iby'abantu.
Maze Yesu abwira abigishwa bati,
ushaka kunyoboka wese nareke kwiyitaho, ahubwo atware umusaraba we ankurikire. Ushaka gukiza ubuzima bwe azabubura, naho hari ubuzima bwe arijya ahorwa azaba bukijije. Mbese umuntu byamumarira iki kwigarurira isi yose ariko akaba yivukije ubugingo bwe? Cyangwa se ubugingo bw'umuntu yabugurana iki? Ni koko umwana w'umuntu agiye kuzaza afite ikuzo rya se, ashagawe n'abamarayika be, maze agirira umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndababwira nkomeje ko bamwe mu baraha batazapfa batabonye umwana w'umuntu aje kwima ingoma ye.
Matayo umutwe wa 17. Iminsi 6 ishize, Yesu ajyana Petero n'abavandimwe babiri Yakobo na Yohani bihererana mu mpinga y'umusozi muremure. Nuko ahinduka bamureba, mu maso he harabagirana nk'izuba, imyambaro ye irererana. Ngo bagire batya babona Musa na Eliya baganira na Yesu. Petero abwira Yesu ati,
nyagasani, ko ari ntako bisa kwibera hano? Nubishaka nduba kutuzu dutatu tw'ingando, kamwe kaba kawe, akanda ka Musa, naho akandi kaba ka Eliya.
Akivuga atyo, igicu kibengerana kirabatwikira, bumva ijwi ry'uvugira muri icyo gicu ati,
uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, niwe nishimira, nimumutege amatwi.
Abigishwa bumvise iryo jwi bagwa bubamye bagira ubwoba bwinshi cyane, maze Yesu arabegera bakoraho ati,
"Nimubyuke mwigira ubwoba."
Ngo bubura amaso ntibagira undi babona uretse Yesu wenyine. Bakimanuka umusozi arabihanangiriza ati,
"Ntimugire uwo mubwira ibyo mumaze kwerekwa kugeza ubwo umwana w'umuntu azaba amaze kuzuka."
Abigishwa ba Yesu niko kumubaza bati,
"Kuki abigisha amategeko bavuga ko Eliya agomba kubanza kuza?"
Arabasubiza ati,
"Ni koko Eliya agomba kuza agatunganya byose. Ndetse mbabwire, Eliya yaraje, nyamara abantu ntibamumenya, ahubwo mugirira nabi uko bishakiye. Umwana w'umuntu nawe niko bazamugirira."
Noneho abigishwa basobanukirwa ko ari Yohani Mubatiza yababwiraga. Bageze aho imbaga y'abantu yari iri, umuntu yegera Yesu aramupfukamira, maze aravuga ati,
"Nyagasani, gira impuhwe umwana wanjye. Arwara igicuri akababara cyane, ku buryo kenshi kimutura mu muriro, kikamuroha no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe, bananirwa kumukiza."
Yesu arasubiza ati,
"Yemwe bantu b'iki gihe mutizera Imana kandi mugoryamye, nzabana namwe ngeze ryari? Nzabihanganira ngeze ryari? Ngaho nimumunzanire."
Yesu acyaha iyo ngabo ya Satani muvamo, uwo mwanya umwana arakira. Nuko abigishwa be baramusanga baramwihererana bati,
"Kuki twe tutabashije kuyimenesha?"
Maze arabasubiza ati,
"Ni ukubera kwizera kwanyu kudahagije. Ndababwira nkomeje ko muramutse mufite kwizera nibura kungana urwara, mwabwira uyu musozi muti, vaha, uje hariya, maze ukahajya. Nta kintu na kimwe cyabananira. Ariko bene iyo ngabo ya Satani ntishoborwa n'ikindi kitari gusenga no kwigomwa kurya."
Abigishwa bageze muri Galileya, Yesu arababwira ati,
"Umwana w'umuntu agiye kuzagabizwa abantu, bamwice, maze ku munsi wa gatatu azuke."
Nuko barashavura cyane. Yesu n'abigishwa be ngo bagere i Kafarinawumu, abasoresha b'ingoro y'Imana basanga Petero baramubaza bati,
"Mbese umwigisha wanyu ntatanga umusoro w'ingoro y'Imana?"
Petero arasubiza ati,
"Arawutanga."
Maze Petero agarutse muhira, Yesu aramutanguranwa ati,
"Mbese Simoni, ubibona ute? Abami bise bahabwa na bande imisoro cyangwa amakoro? Mbese n'abana babo cyangwa se ni rubanda?"
Petero aramusubiza ati,
"Ni rubanda."
Yesu ati,
"Nuko rero abana babo si abo gusoreshwa. Nyamara kugira ngo tudaha abo bantu urwitwazo, jya ku kiyaga, unajye mu rushundura, ifi ufata bwa mbere uyasamure, urayisangamo igikoroto gihwanye n'umusoro wanjye n'uwawe, maze ukizane ugitangeho umusoro wacu twembi."
Matayo, umutwe wa 18. Icyo gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati,
"Mbese ninde mukuru mu bwami bw'ijuru?"
Nuko Yesu arembuza umwana amushyira hagati yabo, maze arababwira ati,
"Ndababwira nkomeje ko niba mudahindutse ngo mumere nk'abana bato, mutazinjira mu bwami bw'ijuru. Uwiyoroshya kamera nk'uyu mwana muto niwe mukuru mu bwami bw'ijuru. Kandi rero uwakira umwana muto nk'uyu kubera jye nijye aba yakiriye. Ntihagire ugusha mu cyaha umwe muri aba bato banyemera, icyaruta kuri we ni uko bamuhambira urusyo ku ijosi bakamuroha mu kiyaga rwagati. Mbega ngo isi iragatora kubera ibigusha abantu mu byaha. Ibigusha abantu ntibizabura kubaho, ariko umuntu bizaturukaho azaba gatoya. Niba ikiganza cyawe cyangwa ikirenge cyakugusha mu cyaha, ugice ugite kure. Icyaruta ni uko wakwinjira ahari ubugingo buhoraho ucitse ikiganza cyangwa ikirenge kimwe, aho kuroha mu muriro utazima ufite ibiganza cyangwa ibirenge byombi. Kandi niba ijisho ryawe ryakugusha mu cyaha, urinogoro rite kure. Icyaruta ni uko wakwinjira ahari ubugingo buhoraho ufite ijisho rimwe, aho kuroha mu nyinga y'umuriro ufite amaso yombi. Muramenye mutagira uwo musuzugura muri aba bato. Ndababwira ko mu ijuru abamarayika babo bahora imbere ya Data uri mu ijuru. Umwana w'umuntu yazanywe no gukiza abazimiye. None se murabibona mute? Hagize umuntu ufite intama ijana maze imwe ikazimira, mbese ntiyasiga izindi 99 ku musozi ngo ajye gushaka iyazimiye? Ndababwira nkomeje ko iyo ayibonye bimushimisha kurusha za zindi 99 zitazimiye.
Uko niko so uri mwijuru ashaka ko hatabura numwe muri bari yabato. Mugenzi wawe nagucumuraho umusange umwere iki cyaha kimwiherereye. Nagukundira uzabugaruye umuvandimwe. Naho natakumva umutorero ndi muntu umwe cyangwa babiri kugira ngo nkuko byanditswe ashinjwe n'abagabo babiri cyangwa barenzeho kugira ngo icyaregwa kimuhame. Ariko niyanga kubumva ubibwire ikoraniro ry'ab'Imana. Nuko niba naryo yanze kuryumva kuva ubwo akubere nk'umuntu utazi Imana cyangwa umusoresha. Ndababwira nkomeje ko icyo muzaboha ku isi kizaba kiboshywe n'Imana mu ijuru, kandi icyo muzabohora ku isi kizaba kibohowe n'Imana mu ijuru. Reka nongere mbabwire, niba ku isi babiri muri mwe bashyize hamwe ngo basabe ikintu icyo ari cyo cyose, bazajya habwa na Data uri mu ijuru. Kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, mba ndi hamwe nabo.
Nuko Petero yegera Yesu aramubaza ati,
Nyagasani, mbese umuvandimwe wanjye akomeje kunshumuraho, nkwiriye kumubabarira kangahe? Namubabarira se karindwi?
Yesu aramusubiza ati,
sinkubwiye ko wagarukira kuri karindwi gusa, ahubwo uzageze kuri karindwi inshuro 70. Niyo mpamvu iby'ubwami bw'ijuru wabigereranya n'umwami washatse kumurikisha imari yari yarabikije abagaragu be. Agitangira kubikora, bamuzanira umwe muri bo wari umurimo za miliyoni na za miliyoni z'amafaranga. Nuko abonye ko uwo muntu atari afite icyo kwishyura, shebuja ategeka ko bamugurisha we n'umugore we n'abana be n'ibyo yari afite byose kugira ngo yishyure uwo mwenda. Uwo mugaragu niko kumwikubita imbere akoma yombi ati, nimunyihanganire nzabishyura ibyanyu byose. Shebuja amugirira impuhwe amurekera uwo mwenda aramurekura. Uwo mugaragu avuye aho ahura n'undi mugaragu mugenzi we wari umurimo amafaranga 200, aramufata aramuniga ati, nyishyura umwenda undimo. Mugenzi we niko kumwikubita imbere aramwinginga ati, nimunyihanganire nzabishyura ibyanyu byose. Aranga, ahubwo aragenda aramufungisha kugeza igihe azaba amwishyuriye uwo mwenda. Abagaragu bagenzi babonye ibibaye barababara cyane, bajya gutekereza shebuja uko byagenze kose. Maze shebuja atumira umugaragu aramubwira ati, yewe mugaragu gito, nakurikiye umwenda wawe kuko wanyinginze. None se ntiwari ukwiriye kugirira mugenzi wawe impuhwe nk'uko nazikugiriye? Shebuja ararakara amwegurira bo kumwica urubozo kugeza igihe azaba amaze kwishyura umwenda arimo.
Yesu yungamo ati,
ngo kuko Data uri mu ijuru azagirira buri wese muri mwe natabarira mugenzi we abikuye ku mutima.
Matayo umutwe wa 19. Nuko Yesu amaze kuvuga ayo magambo ava muri Galileya ajya mu gice cy'intara ya Yudeya iri iburasirazuba bw'uruzi bwa Yorodani. Nuko imbaga nyamwinshi y'abantu bamukurikirayo, maze abarwayi babo barabakiza. Abafarizayi baza aho ari ngo bamutegere mu byo avuga, baramubaza bati,
mbese biremewe ko umugabo yirukana umugore we ku mpamvu ibonetse yose?
Arabasubiza ati,
mbese ntimwasomye ko mbere na mbere igihe Imana yaremaga yaremye abantu umugabo n'umugore? Nyuma aravuze iti, nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umuntu umwe, ku buryo baba batakiri babiri ahubwo baba babaye umuntu umwe. Nuko rero ntihakagire umuntu utandukanya ab'Imana yafatanyije.
Abafarizayi baramubaza bati,
none se ni kuki Musa yategetse umugabo guha umugore we icyemezo cyanditse cy'ubutandukane ngo abone kumusenda?
Arabasubiza ati,
igituma Musa bemere gukora ibyo ni ukubera imitima yanyu inangiye. Ariko mbere na mbere si uko byahoze. Naho jye mbabwiye ko umugabo wese wirukana umugore bitavuye ku kubana kuteme n'amategeko, maze akazana undi, abasambanye.
Abigishwa baramubwira bati,
niba imibanire y'umugabo n'umugore ari iyo, icyarutaho ni ukudashaka.
Yesu niko kubabwira ati,
erega si bose bashobora kwakira iyo nyigisho keretse abayigenewe. Hariho bamwe batabasha kurongora kuko bavutse ari ibirembo, hari abandi batayibasha kuko bagizwe batyo n'abantu, hariho n'abandi babyigomwa ubwabo kubera ubwami bw'ijuru. Ubasha kumva iryo jambo naryumve.
Abantu bazanira Yesu abana bato ngo barambikeho ibiganza basengere, maze abigishwa be barabacyaha. Yesu niko kubabwira ati,
nimureke abana bato bansange, mwibabuza kuko ubwami bw'ijuru ari ubwameze nk'abo.
amaze kwarambikaho ibiganza ava aho hantu. Hari ubwo umuntu yasanze Yesu aramubaza ati,
"Mwigisha, mbese ibyiza nakora ni ibihe kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho?"
Yesu aramusubiza ati,
"Kuki umbaza ibyiza ugomba gukora? Imana yonyine niyo nziza. Niba ushaka kubona ubugingo buhoraho, jya ukurikiza amategeko yayo."
Undi aramubaza ati,
"Ayahe?"
Yesu ati,
"Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi. Ubahe so na nyoko, kandi ujye ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda."
Uwo musore aramubwira ati,
"Ayo yose narayakurikije, ikinishegaje ni iki?"
Yesu aramusubiza ati,
"Niba ushaka kuba indakemwa koko, genda ugurishe ibyo utunze, ibivuyemo ubihe abakene, nibwo uzaba ufite ubutunzi mu ijuru, maze uzunkurikire."
Uwo musore ngo yumve iryo jambo, agenda ashavuye kuko yari afite ibintu byinshi. Yesu abwira abigishwa bati,
"Ndababwira nkomeje ko biruhije ko umukungu yinjira mu bwami bw'ijuru. Kandi mbabwire, icyoroshye ni uko ingamiya yanyura mu mwenge w'urushinge, kuruta ko umukungu yakwinjira mu bwami bw'Imana."
Abigishwa ngo babyumve batyo, baratangara cyane bagira bati,
"Noneho se ninde ubasha kurokoka?"
Yesu arabitegereza, arababwira ati,
"Koko ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka."
Nuko Petero aramubaza ati,
"Nkatwe se, ko twasize byose tukagukurikira, bizagenda bite?"
Yesu arababwira ati,
"Ndababwira nkomeje ko igihe ibintu byose bizaba bihinduwe bishya, Umwana w'umuntu azicara ku ntebe ya cyami ahawe ikuzo. Icyo gihe, mwebwe mwankurikiye namwe muzicara ku ntebe 12 za cyami, mucire imanza imiryango 12 y'Abisiraheli. Kandi umuntu wese wasize amazu, cyangwa abavandimwe, cyangwa se, cyangwa nyina, cyangwa abana, cyangwa amasambu kuberaje, azahabwa ibiruta ibyo inshuro 100, kandi ahabwe n'ubugingo buhoraho. Kandi rero, benshi mu b'imbere bazaba b'inyuma, na benshi mu b'inyuma babe ab'imbere."
Matayo, umutwe wa 20.
Ibyo ubwami bw'ijuru wabigereranya n'umukungu wazindutse kare, ararika abantu bo kumukorera mu biti bye by'imizabibu. Amaze gusezerana nabo igihembo gisanzwe cy'umubyizi, abohereza gukora mu mizabibu ye. Ngo asohoke isaa 3, abona abandi bantu bahagaze ku isoko ntacyo bakora. Arababwira ati, "Namwe nimujye mu mizabibu yanjye mukore, ndabahemba uko bikwiye." Nuko baragenda. Yongeye gusohoka isaa 6 n'isaa 9, nabwo abigenza atyo. Nanone nk'isaa 11 yongera gusohoka, asanga abandi bahagaze aho, arababaza ati, "Kuki mwahagaze aho umunsi wose ntacyo mukora?" Baramusubiza bati, "Nuko ntawaduhaye akazi." Nawe ati, "Namwe nimujye mu mizabibu yanjye." Nimugoroba nyir'imizabibu abwira umukoresha we ati, "Hamagara abakozi baze ubahembe, uhereye ku baje nyuma kugeza ku ba mbere." Nuko abatangiye nk'isaa 11 baraza, buri muntu ahabwa igihembo cy'umubyizi. Aba mbere nabo baraza, batekereza ko ari warengerezeho, ariko nabo abahembera umubyizi. Bakira ibihembo bitotombera nyir'imizabibu bati, "Bariya baje nyuma bakora isaha imwe gusa, none tunganije igihembo, kandi se twatangiye bugicya, izuba ry'umunsi wose rikaturengeraho." Nibwo ashubije umwe muri bo ati, "Mugenzi wanjye, ntacyo nkurenganijeho. Mbese si igihembo cy'umubyizi twasezeranye? Fata ibyawe ugende. Koko nshatse guha uyu waje nyuma igihembo kingana n'icyawe. Mbese hari icyambuza gukora icyo nshatse mu byanjye? Cyangwa se undebye nabi kuko ngize ubuntu?"
Nuko Yesu ati,
"Uko niko abanyuma bazaba ba mbere, n'aba mbere bakaba abanyuma."
Yesu azamutse ajya i Yerusalemu, yiherana n'abigishwa be 12, bakigenda arababwira ati,
"Dore tugiye i Yerusalemu, maze Umwana w'umuntu ashyikirizwa abakuru bo mu batambyi n'abigishamategeko, bamucire urubanza rwo gupfa. Bazamugabiza abanyamahanga bamushinyagurire, bamukubite ibiboko, bamubambe ku musaraba, maze ku munsi wa 3 azuke."
Nuko nyina wa bene Zebedeyi ari kumwe n'abahungu be, asanga Yesu aramupfukamira agira ngo agire icyo amusaba. Yesu aramubaza ati,
"Mbese urashaka iki?"
Nawe ati,
"Tegeka ko aba bana banjye bombi bazicarana nawe, umwe iburyo undi bumoso igihe uzaba wimye ingoma.
Yezu arasubiza ati,
ntimuzi icyo musaba. Mbese mwashobora kunywera ku gikombe cy'umubabaro ngomba kunywa?
Bati,
twabishobora.
Arababwira ati,
ni koko igikombe cyanjye muzakinyweraho, naho gutanga ibyicaro iburyo cyangwa ibumoso bwanjye sijye ubigaba, ahubwo Data afite aho yabigeneye.
Bagenzi babo uko ari icumi ngo babyumve, barakarira abo bavandimwe bombi. Yezu arabarembuza arababwira ati,
muzi ko abategeka amahanga bayatwaza igitugu, kandi n'abakomeye bo muri yo bakayabuza epfo na ruguru, ariko muri mwe ntibikagende bityo, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe agomba kujya abakorera, kandi ushaka kuba imbere muri mwe agomba kuba umugaragu wanyu. Ni nako umwana w'umuntu atazanywe no gukorerwa, ahubwo yazanywe no gukorera abandi no kubapfira ngo abe incungu ya benshi.
Ngo baviyeriko imbaga y'abantu benshi ikurikira Yezu, nuko impumyi ebyiri zikaba zicaye iruhande rw'inzira, zumvise ko Yezu aje zirangurura amajwi ziti,
Nyagasani mwene Dawidi, tugirire impuhwe.
Abantu barazicyaha ngo ziceceke, ariko zo zirushaho kurangurura ziti,
Nyagasani mwene Dawidi, tugirire impuhwe.
Maze Yezu arahagarara ahamagara izo mpumyi arazibaza ati,
murashaka ko mbakorera iki?
Ziti,
Nyagasani uduhumure.
Yezu azigirira impuhwe, azikora ku maso, uwo mwanya zirahumuka zihera ko ziramukurikira. Matayo umutwe wa 21. Begereye i Betifage ku musozi w'iminzenzi uteganye na Yeruzalemu, Yezu atuma babiri mu bigishwa bati,
muje muri ziriya ngo, nimuhagera murahita mubona indogobe iziritse hamwe n'iyayo, muziziture muzinzanire. Nihagira ubabaza impamvu, mumubwire muti ni Data busha uzikeneye kandi arazigarura vuba.
Kwari ukugira ngo bibe nk'uko byavuzwe n'umuhanuzi ngo,
nimubwire abaturage b'i Siyoni muti dore umwami wanyu aje abasanga yicishije bugufi, ahetswe n'indogobe ndetse ahetswe n'icyana cyayo.
Abigishwa baragenda bakora uko Yezu yabategetse, bazana indogobe n'icyana cyayo, bazisasaho imyitero yabo, maze Yezu yicaraho. Imbaga nyamwinshi y'abantu bari aho barambura imyitero yabo mu nzira, abandi baharambika amashami y'ibiti baciye. Nuko imbaga y'abantu bari kumwe nawe, bamwe imbere abandi inyuma, barangurura amajwi bati,
Hosana! Harakaba mwene Dawidi! Asingizwe mu izina rya Nyagasani! Mu ijuru nibasingize Imana bati Hosana!
Ngo yinjire muri Yeruzalemu, umujyi wose urakangarana, abantu bakabaza bati,
mbese uyu ninde?
Rubanda bati,
ni Yezu wa muhanuzi w'i Nazareti muri Galileya.
Nuko Yezu yinjira mu rugo rw'ingoro y'Imana, amenesha abacuruzaga n'abaguraga ahasanze, ahirika ameza y'abavunjaga amafaranga n'intebe z'abacuruzaga inuma. Nuko arababwira ati,
byanditswe bivuga ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengeramo, naho mwe mwagize indiri y'abajura.
Nuko impumyi n'abacumbagira bamusanga mu rugo rw'ingoro y'Imana, maze arabakiza. Abakuru bo mu batambyi n'abigishamategeko bararakara, babonye ibitangaza akoze, babonye n'abana basakuriza mu rugo rw'ingoro y'Imana bavuga bati,
Hosana! Harakabaho mwene Dawidi!
Niko kubwira Yezu bati,
aho niwiyumvira ibyo bavuga?
Arabasubiza ati,
yee, ndabyumva. Ariko se nimwasoma ibyanditswe ngo wateganije ko ibitamba mbuga n'abana bonka bagusingiza?
Nuko abasigaho, maze ava mu mujyi yerekeza i Betaniya ararayo. Kare mu gitondo, Yezu ari mu nzira asubira mu mujyi arasonza, maze arabuka igiti cy'umutini kiri ku nzira, ngo akigere iruhande asanga ari amababi masa, nuko arakibwira ati,
ntukere imbuto ukundi.
Ako kanya icyo giti kiruma. Abigishwa be babibonye baratangara, baramubaza bati,
kiriya giti cyumye gitaka kanya?
Yezu arabasubiza ati,
ndababwira nkomeje, mwizeye Imana mudashidikanya, ntimwakora ibyo nkoreye uyu mutini gusa, ahubwo mwashobora no kubwira uriya musozi muti shigukaho wirohe mu nyanja, maze bikaba bityo. Rwose nimusenga mwizeye Imana
icyo muzasaba cyose muzagihabwa.
Nuko Yesu yinjira mu rugo rw'ingoro y'Imana, abakuru bo mu batambyi n'abakuru b'imiryango y'Abayahudi bajyaho yarari yigisha baramubaza bati,
uvanaho ubushobozi bwo gukora ibyo ukora? Ninde wabuguhaye?
Yesu arabasubiza ati,
nanjye reka ngire icyo mbibariza kimwe gusa, nimunsubiza ndabona kubabwira aho nkura ubushobozi bwo kubikora. Mbese Yohani yatumwe nande kubatiza, ni Imana cyangwa se n'abantu?
Bajya inama bati,
nituvuga ko yatumwe n'Imana aratubaza ati, kuki mutamwemeye? Nanone kandi nituvuga ko yatumwe n'abantu dukira rubanda, kuko bemera rwose ko Yohani yari umuhanuzi.
Nuko basubiza Yesu bati,
ntitubizi.
Yesu niko kubabwira ati,
nanjye rero simbabwiye aho nkura ubushobozi bwo gukora ibyo nkora. Mbese iby'uyu mugani mubivugaho iki? Habayeho umugabo akagira abahungu babiri, asanga uwa mbere aramubwira ati, mwana wanjye, uyu munsi ujye gukorera ibiti by'imizabibu. Nuko aramusubiza ati, ndanze. Nyuma yisubiraho ajyayo. Wa mubyeyi asanga n'uwa kabiri nawe amubwira atyo. Wowe ahita amusubiza ati, ndajyayo umubyeyi, nyamara ntiyagenda. Mbese muri abo bombi ninde wakoze ibyo se ashaka?
Bati,
n'uwa mbere.
Yesu arababwira ati,
ndababwira nkomeje ko abasoresha n'indaya bazabatanga kwinjira mu bwami bw'Imana. Yohani yazanywe no kubayobora inzira y'ubutungane, ntimwamwemera. Abasoresha n'indaya bo baramwemera, naho mwe murabireba ariko ntimwihana ngo mumwemere. Nimwumve n'undi mugani. Habayeho umugabo yari afite umurima, awuteramo ibiti by'imizabibu, awuzengurutsa uruzitiro, acukuramo urwengero, yubakamo n'umunara w'abararirizi, maze uwo murima awatira abahinzi. Birangiye ajya mu rugendo. Igihe cy'isarura kigeze, atuma abagaragu kuri ba bahinzi ngo bamuhe icyata murima ku mbuto basaruye. Nuko abahinzi basumira abo bagaragu, umwe baramukubita, undi baramwica, undi bamutera amabuye. Arongeye yohereza abandi bagaragu baruta abambere ubwinshi, nabo babagenza batyo. Ubwa nyuma abatumaho umuhungu we yibwira ati, umwana wanjye ntibazamwubahuka. Abahinzi ngo babone uwo mwana baravugana bati, dore warazwe ibintaraje, nimuze tumwice maze ibyo byose bibe ibyacu. Baramusumira, bamukurubana inyuma y'uruzitiro, baramwica. Mbese nk'ubwo igihe nyir'imizabibu azagarukira, mubona azagenza ate abo bahinzi?
Baramubwira bati,
abo bagome azabatsemba, maze imizabibu ayishyiremo abandi bazajya bamuhibye uko isarura rigeze.
Yesu arababaza ati,
mbese ntimwasomye ibyanditswe? Biravuga ngo, ibuye abubatsi banze niryo ryabaye insanganyarukuta. Ibyo ni Nyagasani wabikoze, none bitubereye igitangaza. Nicyo gituma mbabwira ko muzanyaga ubwami bw'Imana ugahabwa abandi bakora imirimo ikwiranye n'ubwo bwami. Umuntu wese uzagwa kuri iryo buye azavunagurika, ariko urizagwira rizamujanjagura.
Abakuru mu batambyi n'abafarizayi bumvise imigani ye bamenya ko ari bo avuga, nuko bashaka uburyo bamufata, ariko batinya rubanda kuko rwo rwemezaga ko ari umuhanuzi. Matayo umutwe wa 22. Yesu yongera kuvugana n'abantu akoresheje imigani agira ati,
iby'ubwami bw'ijuru wabigereranya n'umwami wacyuje ubukwe bw'umuhungu we. Nuko atuma abagaragu be guhamagara abatumiwe mu bukwe, maze banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu kubwira abatumiwe ngo, dore nateguye amazimano, nabagishije ibimasa byanjye n'andi matungo y'imishishe, byose byateguwe, nimuze mu bukwe. Ariko bo ntibabyitaho, barigendera, umwe ajya mu murima we, undi mu bucuruzi bwe. Abasigaye basumira abagaragu b'umwami, babagirira nabi, barabica. Noneho umwami ararakara, atuma ingabo ze zitsemba abo bicanyi, zitwika ibigo byabo. Nyuma abwira abagaragu be ati, iby'ubukwe byateguwe ariko abatumiwe ntibari babikwiriye. Nimujye rero aho amayira ahurira, mutumire mu bukwe abantu bose muri bubone. Abagaragu bahita bagenda, bakwira amayira, bakoranya abo babonye bose, ari abeza ari ababi. Nuko inzu y'ubukwe yuzura abatumirwa. Umwami aherako arinjira agira ngo arebe abatumirwa be,
maze ahabona umuntu utambaye umwambaro w'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, waje hano ute udafite umwambaro w'ubukwe? Undi araceceka. Nuko umwami abwira abahereza ati, nimubohe amaboko n'amaguru umujugunye hanze mu mwijima, niho bazaririra bagaha ikinyamenyo.
Yezu yungamwe ati,
erega hahamagarwa benshi
hagatoranywa bake.
Nuko abafarizayi baragenda bajya inama y'uburyo bari bufatire Yezu mu byo avuga. Bamutumaho abigishwa babo hamwe n'abo mu ishyaka rya Herodi bati,
mwigisha, tuzi ko uri umunyakuri kandi ko wigisha abantu inzira y'Imana mu kuri ntacyo utinya, kuko ufata abantu bose kimwe. Tubwire rero, mbese ibi byumva ute? Ni ngombwa ko dutanga umusoro w'umwami w'i Roma cyangwa se si ngombwa?
Nuko Yezu wari uzi ubugome bwabo arababaza ati,
mwandyarya mwe, kuki muntega iyo mitego? Nimunyereke igiceri mutangaho umusoro.
Bakimuzaniye arababaza ati,
iyi shusho n'iri zina biriho ni ibyande?
Bati,
ni iby'umwami w'i Roma.
Yezu arababwira ati,
nuko rero iby'umwami w'i Roma mubihe umwami w'i Roma, n'iby'Imana mubihe Imana.
Ngo babyumve batyo baratangara, bamusigaho barigendera. Uwo munsi abasaduseyi abo ni bo bavuga ko kuzuka bitabaho, basanga Yezu baramubwira bati,
mwigisha, Musa yaravuze ngo niba umuntu apfuye agasiga umugore batarabyarana, umugabo wabo ajya mucyura acikure nyakwigendera. Iwacu rero habayeho abavandimwe barindwi. Uwa mbere ashaka umugore maze apfa nta mwana babyaranye, nuko murumuna we acyura uwo mugore. Uwa kabiri nawe biba bityo. N'uwa gatatu kugeza ku wa karindwi bose bapfa ntawe umubyayeho umwana. Amaherezo mugore nawe arapfa. Mbese igihe abantu bazazuka, uwo mugore azaba mukande ku bose uko ari barindwi bazaba baramutunze.
Yezu arabasubiza ati,
mwarayobye, kuko mutamenye ibyanditswe ntimumenye n'ububasha bw'Imana. Erega mu gihe kizuka ntawe uzagira umugore, nta n'uzagira umugabo, ahubwo bazamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Ku byerekeye izuka ry'abapfuye, mbese ntimwasomye ijambo ry'Imana yababwiye iti, ndi Imana ya Aburahamu, ni Imana ya Izaki, ni Imana ya Yakobo? Erega Imana si y'abapfuye ahubwo ni y'abazima.
Nuko rubanda ngo babyumve batangarira izo nyigisho ze. Abafarizayi babyumvise ko abasaduseyi babuze icyo basubiza Yezu, bahita bakoranira aho ari. Umwe muri bo wari umuhanga mu by'amategeko ashatse kumutegera mu byo avuga, aramubaza ati,
mwigisha, mu mategeko yose iry'ingenzi ni irihe?
Yezu aramusubiza ati,
ukunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubuzima bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko ry'ingenzi riruta ayandi yose. Irya kabiri rimeze nkaryo ni iri, ujye ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ayo mategeko yombi niyo shingiro ry'amategeko yose n'ibyanditswe n'abahanuzi.
Abafarizayi bamaze gukorana, Yezu arababaza ati,
ibya Kristo mubyumva mute?
Mwenende.
Bati,
ni mwene Dawidi.
Yezu ati,
bishoboka bite? Kandi Dawidi ubwe abishiriwe na mwuka w'Imana yaravuze ko Kristo ari umwami we, igihe yagiraga ati, Nyagasani yabwiye umwami wanjye ati, icara ku ntebe ya cyami iburyo bwanjye, nanjye nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. None se ubwo Dawidi yita Kristo umwami we, Kristo yabate kandi umwana we?
Nuko ntihagira ubasha kugira icyo amusubiza, ndetse kuva uwo munsi ntawongeye kumuhangara agira icyo amubaza. Matayo, umutwe wa 23. Nyuma y'ibyo, Yezu abwira imbaga y'abantu hamwe n'abigishwa bati,
abigishamategeko n'abafarizayi nibo basimbuye Musa mu gusobanura amategeko. Nuko rero ntimukabure gukora ibyo bababwira byose, nyamara muzirinde gukora ibyo bakora, kuko ibyo bavuga atari ibyo bakora. Bahambirira abantu imitwaro iremereye bakayibashyira ku ntugu, nyamara bo bakaba batakwemera kuyikozaho n'urutoki. Byose babikorera kwibonekeza. Nicyo gituma bakunda kongera udufuka batwaramo udupapuro tw'ibyanditswe, kandi bagahinura n'incunda z'amakanzu yabo bakazigira ndende. Bakunda ibyicaro by'imbere aho batumiwe n'intebe z'icyubahiro mu nsengero. bakunda kuramukirizwa aho abantu bateraniye no kumva abantu babita mwigisha. Mwe ntimugakunde ko babita mwigisha, kuko mwigisha wanyu ari umwe gusa, naho mwebwe mwese mukamura abavandimwe. Ntimukagire uwo mwita ngo data kuri iyi si, kuko so ari umwe kandi akaba mu ijuru. Kandi ntimukemere ko babita abatware, kuko umutware wanyu ari umwe gusa, ni Kristo, umukuru muri mwe nawe umugaragu wa bagenzi be. Uwishyira hejuru wese azacishwa bugufi, naho uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Muzabona ishyano mwandyajyamwe z'abigishamategeko n'abafarizayi, kuko mukingirana abantu mukabuza kwinjira mu bwami bw'ijuru. Ubwanyu ntimwinjire, kandi n'abashaka kwinjira mukabakumira. Muzabona ishyano mwandyajyamwe z'abigishamategeko n'abafarizayi, kuko murya ingo z'abapfakazi, nyamara mukaba kuvuga amasengesho y'urudaca. Nicyo gituma muzacirwa urubanza rukaze kurusha abandi. Muzabona ishyano mwandyajyamwe z'abigishamategeko n'abafarizayi, kuko mucuragana mu nyanja no mu bihugu, muhirimbanira kugira uwo mwemeza idini, mwamara kumushyikira mukamuhindura uwo kuroha mu nyenga y'umuriro, ndetse biruse ibyanyu inshuro ebyiri. Muzabona ishyano bayobozi muhumye, muvuga ngo niba umuntu arahiye ashingiye ku ngoro y'Imana ntacyo bivuze, ariko yaba arahiye ashingiye kuri zahabu yo mu ngoro ngo nibwo abakomeje. Mwabapfumwe b'impumyi, mbese ikiruta ikindi ni ikihe? Ni iyo zahabu? Cyangwa se ni ingoro yubahiriza iyo zahabu? Kandi ubundi muravuga ngo niba umuntu arahiye ashingiye ku rutambiro ntacyo bivuze, ariko yaba arahiye ashingiye ku ituro riri ku rutambiro ngo nibwo abakomeje. Niko mwampumyi mwe, ikiruta ikindi ni ikihe? Ni ituro cyangwa se ni urutambiro rwubahiriza iryo turo? Urahiye ashingiye ku rutambiro, abarahiye arushingiyeho hamwe n'ibiruteretsweho byose. Urahiye ashingiye ku ngoro y'Imana, abarahiye ayishingiyeho hamwe n'uyituyemo. Urahiye ashingiye ku ijuru, nabo abarahiye ashingiye ku ntebe ya cyami y'Imana no ku Mana yicayeho. Muzabona ishyano mwandyajyamwe z'abigishamategeko n'abafarizayi, mutanga na kimwe cya cumi cy'isogi n'iki mbwija n'ikinyabutongo, ariko mukirengagiza ingingo z'ingenzi z'amategeko, arizo ubutabera n'impuhwe n'umurava. Ibyo nibyo mwagombaga gukora mutaretse n'ibyo bindi. Mwabayobozi muhumye mwe, muminini umubu mu byo munywa, nyamara ingamiya mukayimira bunguri. Muzabona ishyano mwandyajyamwe z'abigishamategeko n'abafarizayi, mumeze nk'ibikombe n'amasahani boza inyuma gusa, kuko imbere mwuzuye ubwambuzi no kutifata. Mufarizayi uhumye, banza woze igikombe imbere, nibwo n'inyuma hazaba hasukuye. Muzabona ishyano mwandyajyamwe z'abigishamategeko n'abafarizayi, mumeze nk'imva zisize ingwa, ugasanga inyuma ari nziza, nyamara imbere huzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya by'ubwoko bwose. Namwe ni nk'uko mugaragariza abantu ko muri intungane, nyamara imbere mwuzuye uburyarya n'ubugome. Muzabona ishyano mwandyajyamwe z'abigishamategeko n'abafarizayi, kuko mwubakira imva z'abahanuzi, kandi mugashyira imitako ku bituro mwubakiye intungane z'Imana zapfuye, mukavuga ngo iyo tuba twarabayeho mu gihe cya ba sogokuruza, ntituba twarafatanyije nabo kwica abahanuzi, bityo mukaba muhamya ubwanyu ko mukomoka ku babisha. Ngaho namwe nimurangize ibyo ba sogokuruza batangiye. Yemwe mwanzoka mwe, mwa rubyaro rw'impiri mwe, muzarokoka mute igihano cyo kujugunywa mu nyenga y'umuriro? Dore nzaboherereza abahanuzi n'abanyabwenge n'abigisha. Bamwe muzabica mubabambe ku musaraba, abandi muzabakubitira mu nsengero zanyu, kandi muzabatoteza mu birukane no mu mijyi bahungiyemo. Bityo muzaryozwa amaraso y'intungane zose yamenetse ku isi, uhereye ku maraso yabiriwe intungane kugeza ku ya Zakariya mwene Barakiya, mwatsinze hagati y'ingoro y'Imana n'urutambiro rwayo. Ndababwira nkomeje ko ibyo byose ab'iki gihe bazabiryozwa. Yeruzalemu, Yeruzalemu, wica abahanuzi kandi ukicisha amabuye abagutumweho, ni kangahe nashatse gukorakoranya abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa, ariko ntimunkundire. Dore iwanyu hagiye gusigara ritongo. Reka mbabwire, ntimuzongera kumbona kugeza igihe muzavuga muti hasingizwe uje mu izina rya Nyagasani.
Matayo, umutwe wa 24. Yesu ava mu ngoro y'Imana aragenda, abigishwa be baramwegera kugira ngo bamuratire imyubakire myiza y'iyo ngoro. nuko arababwira ati:
aho ntimureba biriya byose? Ndababwira nkomeje ko aha ntawe rizasigara rigeretse kurindi, zose bizasenywa.
Nyuma yicaye ku musozi w'iminzenze, abigishwa musanga hiherereye baramubwira bati:
tubwire igihe ibyo bizabera, n'ikimenyetso kizaranga kuza kwawe, n'ikiherezo ry'isi.
Yezu arabasubiza ati:
muramenye ntihazagira ubayobya, kuko azaduka benshi bita izina ryanjye bavuga bati nije Kristo, kandi bazayobya benshi. Mugiye kuzumva urusaku rw'intambara ziri hafi n'amakuru y'intambara za kure. Muramenye ntibizabakura umutima. Ibyo bizagomba kuba, ariko sibyo herezo. Igihugu kizarwana n'ikindi, kandi umwami atera undi mwami. Hirya no hino hazaba inzara n'imitingito y'isi. Ibyo byose bizaba bimeze nk'imigendo ibanziriza ibise by'umugore. Ubwo nibwo bazabagabiza abababaza bakanabica. Muzangwa n'amahanga yose babampora. Ibyo bizaca benshi intege, bitume bagambanirana banangane. Kandi hazaduka abahanura b'inyoma batari bake, bayobye abantu benshi. Kuko ubugome buzaba bwiyongereye, urukundo rwa benshi ruzayoyoka, ariko uzihangana akageza ku munsi w'imperuka azarokoka. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'ijuru buzamamazwa ku isi yose, bubere amahanga yose ubuhamya. Noneho rero imperuka igere. Nimubona cya giterashozi kirimbuzi cyavuzwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze mu ngoro y'Imana, usome ibi abyumve neza. Icyo gihe abazaba bari muri Yudeya bazahungire mu misozi. Uzaba ari hejuru y'inzu aramenye ntazamanuke ngo yinjire mu nzu agire icyo avanamo. Nuzaba ari mu murima ntazasubira imuhira gushaka umwitero we. Hago abazaba batwite cyangwa bonsa muri iyo minsi. Musaba Imana kugira ngo uko guhunga kwanyu kutazaba mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kuko icyo gihe hazaba amakuba akabije atigeze abaho kuva isi yaremwa kugeza ubu, kandi atazongera kubaho ukundi. Iyo Imana itagabanya iyo minsi, ntawari kuzarokoka. Ariko kubera abo yitoranyirije, iyo minsi izagabanywa. Icyo gihe ntihagira ubabwira ati dore nguyu Kristo, cyangwa ati nguriya, ntimuzabyemere. Hazaduka biyita Kristo n'abiyita abahanuzi. Bazerekana ibimenyetso bikomeye, bakora n'ibitangaza, ku buryo byayobya n'abo Imana yitoranyirije bibaye ibishoboka. Dore mbibamenyesheje bitaraba. Nuko rero nibabwira bati dore ageze mu butayu, ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu mbere ariherereye, ntimuzabyemere. Uko umurabyo urabiriza iburasirazuba, ako kanya ukabonekera n'iburengerazuba, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Aho intumbi zaba hose, niho inkongoro zizakoranira. Bidatinze, nyuma y'imibabaro yo muri iyo minsi, izuba rizijima n'ukwezi kwe kumurika, inyenyeri zihanantukiye ku ijuru n'ibinyabubasha byo mu ijuru bihungabane. Ubwo nibwo mu ijuru hazagaragara ikimenyetso kiranga ukuza k'umwana w'umuntu. Amoko yose yo ku isi azacura imiborogo, maze abone umwana w'umuntu aje ku bicu byo ku ijuru afite ububasha n'ikuzo byinshi. Azatuma abamarayika be bavuze impanda nyamunini, bakoranye abo yitoranyirije, babavana iburasirazuba n'iburengerazuba, mu majyaruguru no mu majyepfo, kuva aho ijuru ritangirira kugera mu mpera zaryo. Murebere ku giti cy'umutini kibabera urugero. Iyo mubonye amashami yacyo atoshye akameraho ibibabi, mumenya ko impeshyi yegereje. Ni nako rero igihe muzabona ibyo byose, muzamenya ko umwana w'umuntu ari hafi ndetse ko ageze ku irembo. Ndababwira nkomeje ko ab'iki gihe batazashiraho ibyo byose bitabaye. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye azahoraho. Icyakora umunsi n'isaha bizaberaho ntawe ubizi, habe n'abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'Imana, bizwi na Data wenyine. Nk'uko byagenze mu gihe cya Nowa, niko bizaba no mu gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu. Muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, bakanywa, bagashyingirwa, kugeza umunsi Nowa yinjiriye muri bwa bwato bunini. Abantu b'icyo gihe ntibagira icyo bikanga, kugeza igihe umwuzure uziye urabahitana bose. Ni nako bizamera mu kuza k'umwana w'umuntu. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. abagore babiri bazaba bari hamwe basya, umwe azajyanwa undi asigare. Murabe maso rero, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazira. Murabizi, yaba nyir'urugo yamenyaga igihe umujura azira, yabaye maso ntatuma acukura inzu ye. Namwe rero muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza igihe mudakeka. Mubirebye, ninde mugaragu w'indahemuka kandi uzi ubwenge shebuja yashinze abo mu rugo rwe ngo abahe ifunguro mu gihe gikwiye. N'uwo shebuja azasanga akora ibyo yamushinze, uwo mugaragu azabahiriwe. Ndababwira nkomeje ko azamwegurira ibyo afite byose. Nyamara niba ari umugaragu mubi, azibwira ati, databuja aratinze, maze atangiye gukubita abagaragu bagenzi be, yirire yinywere asangira n'abasinzi. Shebuja azaza kumusa atamwiteze, no mu gihe atarazi amucemo kabiri, abarirwe hamwe n'indyarya, niho bazarira kandi bagahekenya amenyo.
Matayo umutwe wa 25.
Icyo gihe iby'ubwami bw'ijuru bizaba nk'iby'uyu mugani. Habayeho abakobwa 10 bafashe amatara yabo bajya gusanganira umukwe. 5 muri bo bari abapfu, abandi 5 ari abanyamutima. Abakobwa b'abapfu bajyana amatara yabo, ariko ntibitwaza amavuta y'ukongeramo. Abanyamutima bo bajyana amatara yabo hamwe n'abacupa y'amavuta ku ruhande. Umukwe atinze, bose barahunyiza barasinzira. Igicuku kinishye, bumva urusaku ngo dore umukwe araje, nimujye kumusanganira. Ubwo abakobwa bose barabaduka baboneza amatara yabo. Abakobwa b'abapfu niko kubwira abanyamutima bati, nimuduye ku mavuta yanyu kuko amatara yacu agiye kuzima. Abanyamutima bati, oya, ntabwo yadukwira twese, ahubwo nimujye mu bacuruzi mwigurira yanyu. Igihe bagiye kuyagura, umukwe araza. Abakobwa biteguye binjirana nawe mu bukwe, maze urugi ruhita rukingwa. Hanyuma abakobwa bandi baza kuza barahamagara bati, mutware, mutware, nimudukingurire. Arabasubiza ati, nukuri simbaza.
Yezu yungama ati,
nuko rero murabe maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Iby'icyo gihe wabigereranya n'umuntu witeguraga urugendo, maze ahamagara abagaragu be, ababitsa imari ye. Umwe amuha ibiro 150 bya zahabu, undi ibiro 60, naho wa gatatu amuha ibiro 30, akurikije ubushobozi bwa buri wese, maze arigendera. Nuko ahawe ibiro 150, ahita ajya gucuruza iyo zahabu, yunguka ibindi biro 150. N'uwo ahawe ibiro 60, nawe abigenza atyo, yungukamo ibindi biro 60. Naho ahawe ibiro 30, aragenda acukura umwobo ahwishamo iyo mari ya shebuja. Hahise igihe kirekire, shebuja aho bagaragu aragaruka, maze bamumurikira ibyo yababikije. Nuko ahawe ibiro 150 bya zahabu, asanga shebuja amumurikira ibindi biro 150, maze aramubwira ati, mwambikije ibiro 150, none ngibi hamwe n'ibindi biro 150 nungutsemo. Shebuja niko kumubwira ati, nuko nuko mugaragu mwiza w'indahemuka, ubwo wabaye indahemuka muri bike, nzakwegurira byinshi, ngwino twishimane. Wahawe ibiro 60, nawe asanga shebuja amubwira ati, mwambikije ibiro 60, none ngibi hamwe n'ibindi biro 60 nungutsemo. Nawe shebuja aramubwira ati, nuko nuko mugaragu mwiza w'indahemuka, ubwo wabaye indahemuka muri bike, nzakwegurira byinshi, ngwino twishimane. Hanyuma hazo habiyo 30, abwira shebuja ati, nari nzi ko uri umuntu utoroshye, usarura aho utabibye, ukanura ibyo utanitse, nuko ngira ubwoba, maze imari yawe nyicukurira umwobo ndayihisha, none dore ibyawe. Shebuja aramusubiza ati, wa mugaragu mubi we, wa munebwe we, harya ngo wari uzi ko nsarura aho ntabibye, nkanura ibyo ntanitse? Kuki utabikije imari yanjye mu isanduku yo kuzigama, aho ngarukiye mbanyibikuje hamwe n'inyungu zayo? Ni mu mwakizo zahabu muzi wahawe ibiro 150, kuko ufite wese azongererwa, naho udafite na busa azakwa n'utwo yaririragaho. Uwo mugaragu mubi ni mu mujugunye hanze mu mwijima, niho bazarira kandi bagahekenya amenyo.
Igihe umwana w'umuntu azaza afite ikuzo, ashagawe n'abamarayika bose, azicara ku ntebe ya cyami, afite ikuzo rimukwiriye. Abatuye amahanga yose yo ku isi bazakoranyirizwa imbere ye, maze abavangure nk'uko umushumba avangura intama akazitandukanya n'ihene. Azashyira intama iburyo bwe, naho ihene zijye ibumoso. Noneho umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze abo Data yahaye umugisha, mugabirwe ubwami yabateguriye kuva isi ikiremwa. Igihe nari nshonje mwaramfunguriye, ngize inyota mumpe icyo kunywa, nje ndi umushyitsi murancumbikira, igihe nari mbuze icyo nambara muranyambika, ndwaye murandwaza, ndi imfungwa muza kunsura. Nuko izo ntungane zizamusubiza ziti, nyagasani, ni ryari twakubonye ushonje tukagufungurira, cyangwa ufite inyota tukaguha icyo kunywa? Ni ryari twakubonye uri umushyitsi tukagucumbikira, cyangwa ubuze icyo wambara tukakwambika? Ni ryari twakubonye urwaye cyangwa uri imfungwa maze tukaza kugusura? Nuko umwami azabasubiza ati, ndababwira nkomeje ko ibyo mwakoreye umwe muri aba bavandimwe banjye boroheje burya rije mwabikoreye. Hanyuma umwami azabwira ab'ibumoso bwe ati, nimwumve iruhande mwabivumemwe, mujye mu muriro w'iteka wateguriwe Satani n'abamarayika be. Igihe nari nshonje ntimwafunguriye, ngize inyota ntimwampa icyo kunywa, nje ndi umushyitsi ntimwancumbikira, igihe nari mbuze icyo nambara ntimwanyambika, ndwaye ndi n'imfungwa ntimwansura. Icyo gihe nabo bazamusubiza bati, nyagasani, ni ryari twakubonye ushonje ufite inyota uri umushyitsi ubuze icyo wambara urwaye cyangwa uri imfungwa maze ntitugufashe? Umwami azabasubiza ati, ndababwira nkomeje ko ibyo mutakoreye umwe muri aba boroheje burya nanjye mutabinkoreye. Ubwo rero bazahita bajya mu gihano cy'iteka, naho za ntungane zijye mu bugingo buhoraho.
Matayo umutwe wa 26. Nuko Yesu arangije kuvuga ibyo byose, abwira abigishwa bati,
nk'uko mubizi hasigaye iminsi ibiri ngo habe umunsi mukuru wa Pasika, nubwo umwana w'umuntu azatangwa
abambwe ku musaraba.
Maze abakuru bo mu batambyi n'abakuru b'imiryango y'Abayahudi bakoranira mu ngoro y'umutambyi mukuru witwaga Kayifa, bajya inama yo gufata Yesu ku mayeri ngo bamwicishe. Baravuga bati,
ntituzamufate mu minsi mikuru kugira ngo rubanda badatere imidugararo.
Igihe Yesu yari i Betaniya kwa Simoni umubembe, haje umugore azanye icupa ryuzuye amarashi ahenda cyane, ayasuka ku mutwe wa Yesu ari ku meza. Abigishwa be ngo babibone bararakara, baravuga bati,
ariya marashi ayapfushirije iki ubusa? Mbese ntiyari kugurishwa amafaranga menshi agahabwa abakene?
Yesu abimenye arababwira ati,
uyu mugore muramuhora iki? Kandi icyo nkore yari cyiza, abakene muhorana nabo, naho jye ntituzahorana. Ansize ya marashi ku mubiri antegurira guhambwa. Ndababwira nkomeje ko ku isi yose aho ubutumwa bwiza buzamamazwa, ibyo uyu mugore angiriye bizavugwa, abantu bayimwibukireho.
Maze umwe mu bigishwa 12 witwa Yuda Isikariyoti asanga bakuru mu batambyi, arababaza ati,
murampa iki nkabashyikiriza Yesu?
Bamubarira ibikoroto 30 bya feza. Kuva icyo gihe Yuda asigara ashaka igihe gikwiriye cyo kumubashyikiriza. Umunsi wa mbere w'iminsi mikuru y'imigati idasembuye, abigishwa ba Yesu baramusanga baramubaza bati,
ni hehe ushaka ko tugutegurira ifunguro rya Pasika?
Yesu ati,
nimujye mu mujyi kwa Kanaka mumubwire muti, umwigisha kudutumyeho ngo igihe cye kiregereje, arashaka kuza iwawe akizihiza Pasika hamwe n'abigishwa be.
Abigishwa ba Yesu babigenza uko yabategetse, bategura ifunguro rya Pasika. Bugorobye Yesu yicarana n'abigishwa be 12 barafungura. Nuko mu gihe bafungura aravuga ati,
ndababwira nkomeje ko umwe muri mwe agiye kungambanira.
Birabababaza cyane, batangira kumubaza umwe bati,
nyagasani, mbese nijye?
Yesu arabasubiza ati,
uwo duhuriza intoki ku mbehe ni we ugiye kungambanira. Koko, umwana w'umuntu agiye kwicwa nk'uko ibyanditswe bivuga kuri we. Nyamara ugiye kumugambanira, azabona ishyano. Icyari kuba cyiza kuri uwo muntu, niyo aba ataravutse.
Maze Yuda wari ugiye kumugambanira, aramubaza ati,
Mwigisha, mbese nige?
Yezu aramubwira ati,
Urabyivugiye.
Igihe bafunguraga, Yezu afata umugati amaze gushimira Imana, arawumanyura, awuhereza abigishwa bati,
Nimwakire, uyu ni umubiri wanjye.
Afata n'igikombe, ashimira Imana arakibahereza ati,
Munyweho mwese, aya ni amaraso yanjye, ahamye isezerano rishya Imana igiranye n'abayo, amenwe ku bw'abantu benshi, kugira ngo bababarirwe ibyaha. Reka mbabwire, sinzongera kunywa kuri bene iyi divayi, kugeza igihe nzasangirira namwe divayi nshya mu bwami bwa Data.
Nuko bamaze kuririmba, barasohoka bajya ku musozi w'iminzenze. Maze Yezu arababwira ati,
Ibigiye kumbaho iri joro biri bubace intege mwese, ni nako ibyanditswe bivuga ngo nzica umushumba, intama zitatane, ariko nimara kuzuka, muzansanga muri Galileya.
Petero aramubwira ati,
Ibigiye kukubaho, naho bose byabaca intege, nge ndi bukomere nta kabuza.
Yezu aramusubiza ati,
Ndakubwira nkomeje ko muri iri joro, inkoko ijya kubika umaze kunyihakana gatatu.
Petero ati,
Naho byatuma mfana nawe, sindi bukwihakane na gato.
Abandi bigishwa bose nabo bavuga batyo. Nuko Yezu ajyana n'abigishwa b'ahantu hitwa Getsemani, bahageze arababwira ati,
Nimuye mwicaye hano, mugengiye hariya gusenga.
Maze ajyana na Petero na bene Zebedeyi bombi, atangira kugira agahinda n'ishavu. Nuko arababwira ati,
Agahinda mfite, karenda kunyica. Nimugume hano, mube maso hamwe nanjye.
Nuko yigira imbere gato, yikubita hasi yubamye, arasenga ati,
Data, niba bishoboka, igiza kure yanjye iki gikombe cy'umubabaro. Icyakora ntibuko nshaka, ahubwo ibuko ushaka.
Nyuma asubira aho yasize abigishwa be, asanga basinziriye, abaza Petero ati,
Bites, ntimuruhijemo amaso hamwe nanjye, byibura isaha imwe. Mube maso kandi musenge, ngo mutagwa mu bishuko. Umutima w'umuntu ugira imigambi myiza, ariko umubiri wo ugira intege nke.
Asubirayo arasenga ati,
Data, niba bidashoboka ko iki gikombe gica kure yanjye ntakinyoye, ibyo ushaka bibe.
Ahindukiye, asanga nanone basinziriye, kuko amaso yabo yari aremerewe n'ibitotsi. Nuko yongera kubasiga, ajya gusenga ubwa gatatu, avuga amagambo nk'aya mbere. Maze asubira aho yasize abigishwa be, arababwira ati,
Mbese muracyasinziriye? Muriruhukiye? Yemwe, igihe kiregereje ngo umwana w'umuntu agabizwe abanyabyaha. Nimuhaguruke tugende, dore ungambanira araje.
Akivuga ibyo, Yuda umwe muri ba bigishwa cumi na babiri abaraje. Yari kumwe n'igitero cy'abantu benshi bitwaje inkota n'amahiri, boherejwe n'abakuru mu batambyi n'abakuru b'imiryango. Uwamugambaniraga yari yabahaye ikimenyetso ati,
Uwonza kuramutsa musoma, araba ari we, mumufate.
Ako kanya Yuda asanga Yezu aramusuhuza ati,
Mwiriwe mwigisha.
Nuko aramusoma, Yezu aramubwira ati,
Nshuti,
uri kikuzanye.
Nuko ba bantu baratambuka basumira Yezu baramufata. Nibwo umwe mu bari kumwe na Yezu akuye inkota, ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru amuca ugutwi. Nuko Yezu aramubwira ati,
Subiza inkota yawe mu rwubati, kuko umuntu wese urwanisha inkota nawe azicishwa inkota. Ntuzi se ko nshobora gutabaza Data agahitamo imitwe y'ingabo y'abamarayika irenze 12? Ariko se bibaye bityo, ibyanditswe byasohozwa bite, kandi bivuga ko ari uko bigomba kuba?
Ubwo nyine Yezu niko kubaza igitero cy'abantu bari baje ati,
Kuki muje kumfata mwitwaje inkota n'amahiri nk'abagiye gufata igisambo? Iminsi yose nicaraga mu rugo rw'ingoro y'Imana nigisha, ntimwamfashe. Ariko ibi byose bibereyeho kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bibe.
Maze abigishwa be bose baramutererana barahunga. Abari bafashe Yezu bamujyana kwa Kayifa umutambyi mukuru, abigisha amategeko n'abakuru b'imiryango barahakoranira. Ubwo Petero amukurikirira kure, aza kugera mu rugo rw'umutambyi mukuru, arinjira yicarana n'abakozi baho, ashaka kureba amaherezo. Abakuru mu batambyi n'abandi bose bagize urukiko rw'ikirenga bashakaga ibyo babeshyira Yesu ngo bamwicishe, ariko ntibabibona, nubwo hari haje benshi bo kumushinja ibinyoma. Nyuma haza kugoboka abantu babiri bati:
"Uyu muntu yaravuze ngo mbasha gusenya ingoro y'Imana nkongera nkayubaka mu minsi itatu."
Noneho umutambyi mukuru arahaguruka aramubaza ati:
"Ko ntacyo usubiza ku byaba abantu bagushinja?"
Yesu aricecekera. Umutambyi mukuru niko kumubwira ati:
"Nkurahije Imana nzima, utubwire niba ari wowe Kristo, umwana w'Imana."
Yesu aramusubiza ati:
"Urabyivugiye. Byongeye kandi, reka mbabwire. Bidatinze muzabona umwana w'umuntu yicaye ku ntebe ya cyami, iburyo bw'Imana nyir'ububasha, munamubone aje ku bicu byo ku ijuru."
Umutambyi mukuru niko gushishimura imyambaro ye ngo agaragaze ko bimushegeshe, maze aravuga ati:
"Haratuka Imana, turacyashaka abagabo b'iki se kandi? Dore namwe mwamwiyumviye atuka Imana, murabitekerezaho iki?"
Barasubiza bati:
"Hakwiriye gupfa."
Nuko bamucira mu maso, bamutera n'amakofi, abandi bamukubita inshyi bati:
"Kristo, hanura, ninde ugukubise?"
Icyo gihe Petero yari yicaye hanze mu rugo. Umwe mu baja aramwegera aramubwira ati:
"Nawe wari kumwe na Yesu wo muri Galileya."
Petero ahakanira imbere ya bose ati:
"Sinzi icyo ushaka kuvuga."
Ngo ahavagana ku irembo, undi muja aramubona abwira abari aho ati:
"Uyu yari kumwe na Yesu w'i Nazareti."
Petero yongera guhakana ndetse ararahira ati:
"Uwo muntu simuzi."
Hashize akanya, abari aho basanga Petero baramubwira bati:
"Nukuri nawe uri uwo muri bo, yewe n'imvugo yawe irakuranga."
Nuko Petero atangira kwivuma no gucurikiranya indahiro ati:
"Uwo muntu simuzi."
Ako kanya inkoko irabika. Petero niko kwibuka ijambo Yesu yari yavuze ati:
"Inkoko irajya kubika umaze kunyihakana gatatu."
Asohoka ashavuye ararira cyane. Matayo, umutwe wa 27. Igitondo gitangaje, abakuru bose bo mu batambyi n'abakuru b'imiryango bajya inama yo kwicisha Yesu. Bamaze kumuboha, baramujyana bamushyikiriza umutegetsi Pilato. Maze Yuda wamugambaniye, abonye ko Yesu yaciriwe urwo gupfa, yicuza ibyo yakoze, asubiza abakuru bo mu batambyi n'abakuru b'imiryango bya bikoroto 30 bya feza, aravuga ati:
"Nakoze ishyano kuko nagambaniye amaraso y'umuntu w'umwere."
Baramubwira bati:
"Ibyo ni ibyawe, twe ntibitureba."
Maze ajugunya bya bikoroto mu rugo rw'ingoro y'Imana, ava yajya kwimanika. Abakuru bo mu batambyi bafata ibyo bikoroto baravugana bati:
"Ntibikwiriye ko dushyira aya mafaranga hamwe n'amaturo yandi, kuko yaguzwe amaraso y'umuntu."
Bamaze kujya inama, bayagura umurima wari uw'umubumbyi ngo ubirimbe ryo guhambamo abatari Abayahudi, bituma witwa umurimo w'amaraso kugeza na n'ubu. Kwari ukugira ngo bibe nk'uko byavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya ngo:
"Bakiri ibikoroto 30 bya feza, aricyo giciro Abisiraheli bari biyemeje kumugura, babigura umurima w'umubumbyi nk'uko Nyagasani yari yarantegetse."
Yesu ageze imbere y'umutegetsi, uwo mutegetsi aramubaza ati:
"Ni wowe mwami w'Abayahudi?"
Yesu ati:
"Urabyivugiye."
Abakuru mu batambyi n'abakuru b'imiryango baramurega, ariko ntiyagira icyo asubiza. Maze Pilato aramubaza ati:
"Ntiwumva ibyo byose bagushinja?"
Yesu ntiyagira icyo amusubiza kuri ibyo birego byose. Umutegetsi abibonye aratangara cyane. Ku munsi mukuru wa Pasika, umutegetsi w'Umunyaroma yari amenyereye kurekurira rubanda imfungwa imwe bashakaga. Icyo gihe bari bafite imfungwa y'ikirangirire yitwaga Baraba. Nuko Pilato abaza abantu bakoraniye aho ati:
"Uwo mushaka kumbarekurira ni Baraba cyangwa Yesu witwa Kristo?"
Pilato yari azi ko bamugabije Yesu babitewe n'ishyari. Igihe Pilato yari yicaye ngo ace urubanza, umugore wamutumaho ati:
"Uramenye ntugire icyo ukora kuri uwo muntu umwere. Naraye ndose byinshi kuri we byambabaje."
Ariko bakuru bo mu batambyi n'abakuru b'imiryango bemeza rubanda gusaba umutegetsi ngo barekurire Baraba yicishe Yesu. Nuko arababaza ati:
"Muri aba bombi uwo mushaka ko mbarekurira ninde?
Bati
ni Baraba.
Pilato arababaza ati,
none se Yesu witwa Kristo mugire nte?
Bose bati,
nabambwe ku musaraba.
Pilato ati,
kuki? Ikibi yakoze ni ikihe?
Barushaho gusakuza bati,
nabambwe.
Pilato abonye ko arushywa n'ubusa, ahubwo ko bigiye gucika, atumiza amazi maze akarabira imbere ya rubanda, aravuga ati,
amaraso y'umuntu ntazambarweho, biraba ibyanyu.
Bose barasubiza bati,
amaraso ye araduhame, ahame n'abana bacu.
Pilato niko kubarekurira Baraba, ategeka ko Yesu abambwa ku musaraba bamaze kumukubita ibiboko. Nuko abasirikare bajyana Yesu mu gikari cy'ingoro y'umutegetsi, maze abasirikare bose baramukikiza, bamucuza imyambaro, bamwambika umwitero utukura, bazingazinga ikamba ry'amahwa, barimutamiriza ku mutwe, bamufatisha ikiringo mu kuboko kw'iburyo. Nuko bakajya bamupfukamira bamushinyagurira bati,
urakarama mwami w'Abayahudi.
Bakamuvundereza amacandwe, bagafata na cya kibingo bakakimukubita mu mutwe. Nuko bamaze kumushinyagurira batyo, bamwambura wa mwitero utukura, bamusubiza imyambaro ye, maze bamujyana kumubamba ku musaraba. Bagisohoka mu mujyi, bahura n'umuntu ukomoka i Sirene witwaga Simoni, baramufata ngo atware umusaraba wa Yesu. Bageze ahitwa Gorogota, ariko kuvuga ahitiriwe Igihanga. Bamuha divayi ivanze n'indurwe ngo anywe, asomyeho yanga kuyinywa. Nuko bamubamba ku musaraba, bigabanya imyambaro ye bakoresheje ubufindo. Birangiye bicaraho baramurinda, hejuru y'umutwe we bahamanika itangazo ry'icyo yaregwaga, uyu ni Yesu umwami w'Abayahudi. Yari abambanywe n'abambuzi babiri, umwe iburyo undi bumoso. Abahisi baramutukaga bakazunguza umutwe bati,
wowe wasenya ingoro y'Imana ukayubaka mu minsi itatu, ngaho ikize, niba uri umwana w'Imana ivane ku musaraba turebe.
Abakuru bo mu batambyi hamwe n'abigishamategeko n'abakuru b'imiryango nabo bamushinyaguriraga bamuseka bati,
yakijije abandi none ananiwe kwikiza, mba ko ari umwami w'Abisirayeli, ngaho namanuke ku musaraba nibwo tumwemere. Yiringiye Imana avuga ngo ndi umwana wayo, none reka turebe kwimurokora, umva kwimukunda.
Ndetse n'ababambuzi bari babambanywe nawe niko bamutukaga. Uhereye saa sita mu gihugu cyose hacura umwijima kugeza saa cyenda. Ahagana mu masaa cyenda Yesu avuga aranguruye ati,
Eli, Eli, lama sabakitani.
Ni ukuvuga ngo,
Mana yanjye, Mana yanjye, ni iki gitumye untererana?
Bamwe mu bari bahagaze aho babyumvise baravuga bati,
aratabaze Eli.
Umwe muri bo ahita yiruka afata icyangwe, akinika muri divayi isharira, agihambira ku kibingo, akimushyira ku munwa ngo akinyunyuze. Abandi baravuga bati,
mureke turebe ko Eli yaza kumutabara.
Yesu yongera kurangurura ijwi ahera ko ava mu mwuka. Maze mu ngoro y'Imana, umwenda wakingirizaga icyumba kizira inenge cyane utabukamo kabiri, uhereye hejuru ukageza hasi. Isirati gita, ibitare biriyasa, imva zirakinguka, intore z'Imana nyinshi zapfuye zirazuka. Yesu amaze kuzuka, ziva mu mva zigera i Yerusalemu, umujyi Imana yitoranyirije, zibonekera abantu benshi. Umukapiteni n'abasirikare be barindaga Yesu bumvise umutingito w'isi, kandi babonye ibindi byabaye, baratinya cyane baravuga bati,
ni ukuri uyu muntu yari umwana w'Imana.
Hari n'abagore benshi babireberaga kure, nibo bakurikiye Yesu kuva muri Galileya bamufasha imirimo. Barimo Mariya w'i Magadara, na Mariya nyina wa Yakobo na Yozefu, na nyina we bene Zebedeyi. Bugiye kwirahaza umugabo w'umukire witwaga Yozefu, ukomoka mu mujyi wa Arimateya, yari umwigishwa wa Yesu, ajya kwa Pilato amusaba umurambo wa Yesu. Pilato ategeka ko bawumuha. Nuko Yozefu ajyana uwo murambo, awuhambira mu mwenda wera utanduye, ahera ko awushyingura mu mva ye nshya yari yarakorogosheye mu rutare, nyuma ahirikiraho ibuye rinini arikingisha umuryango, maze arataha. Mariya w'i Magadara na Mariya wundi basigara bicaye ahateganye n'imva. Umunsi w'imyiteguro y'isabato urangiye, bukeye bwaho abakuru mu batambyi n'abafarizayi bateranira kwa Pilato baramubwira bati:
Nyakubahwa, twibutse ko wa mubeshya kiriho yavuze ati nzazuka iminsi itatu ishize. Nuko rero mutegeke ko barinda imva kugeza ku munsi wa gatatu, kugira ngo abigishwa be bataza kwiba umurambo bakabeshya rubanda ngo yazutse, maze icyo kinyoma cya nyuma kikaruta icya mbere.
Pilato arababwira ati:
ngaba abasirikare, mugende muyirinde uko mushoboye.
Nuko baragenda badanangira umuryango w'imva, bashyira ikimenyetso kuri rya buye, bahasiga n'abasirikari. Matayo umutwe wa 28. Isabato ishize ku cyumweru ari wo munsi wa mbere, Mariya w'i Magadara na Mariya wundi baza mu museke kureba imva. Ako kanya haba umutingito w'isi ukomeye, umumarayika wa Nyagasani amanuka mu ijuru araza yigizayo rya buye aryicaraho. Yarabagiranaga nk'umurabyo n'imyambaro ye yeraga de. Abarinzi bamurabutswe bagira ubwoba bwinshi, bahinda umushyitsi, bamera nk'abapfuye. Umumarayika abwira abagore ati:
mwitinya, nziko mushaka Yezu mwe babambye ku musaraba, ariko ntari hano, yazutse nk'uko yari yarabivuze. Nimuze murebe aho yari aryamye. Noneho mwihute mubwire abigishwa be muti yazutse kandi agiye kubategereza muri Galileya, niho muzamusanga. Ngubwo ubutumwa nari mbafitiye.
Bava ku mva bwangu bafite ubwoba buvanze n'ibyishimo byinshi, biruka bajya kumenyesha abigishwa ba Yezu iyo nkuru. Noneho Yezu ahura nabo arababwira ati:
ndabaramutsa.
Baramwegera bamwikubita imbere, bamufata ibirenge baramuramya. Yezu niko kubabwira ati:
mwitinya, mugende mubwire abavandimwe banjye baje muri Galileya, niho bazambonera.
Abagore bakiri mu nzira, bamwe mu basirikare barindaga imva bajya mu mujyi, maze batekerereza abakuru mu batambyi byari byabaye byose. Abo batambyi baterana n'abakuru b'imiryango bajya inama, baha abasirikare amafaranga menshi, barababwira bati:
mujye muvuga ko abigishwa be baje ninjoro bakamwiba musinziriye. Umutegetsi naramuka abimenye, tuzamugusha neza dutume mudakurikiranwa.
Abarinzi bamaze gushyikira amafaranga, bagenza uko babwirijwe. Nuko iyo nkuru yamamara mu Bayahudi kugeza na n'ubu. Nuko abo bigishwa 11 bajya muri Galileya ku musozi Yezu yari yarabarangiye ngo bamubone. Baramuramya, ariko bamwe barashidikanya. Yezu arabegera arababwira ati:
nahawe ubushobozi kuri byose mu ijuru no ku isi. Nuko rero nimugende muhindura mu mahanga yose babigishwa banjye, mubabatize mu izina rya Data n'Umwana we na Mwuka Muziranenge, mubigishe gukurikiza ibyo nabategetse byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi.